mwashibuke nimwe banandi nduwa nsansa okuba munoru chelo kabiri okwishiba kutila uku mumona imwe bonse munonde chitikira kutila shukuru alina ifwerero okutupela ko chintelero echi nono okutila tamwakabesana muno mutabe nako mukulonga na kwa luchelo kabiri nomba ifwende chitikira bushe kuli abana bushe abana na basalanganishiwa mabumba yabo mina neva ni mwana bamo abana abanono na kisungu kafyenga na basalanganya mabumba okuwekera mumwabo inchende shabo chimbi mchikutuwa chabo chesukulu yapa mulungu nomba mumpepereko ni nkwata ipange likalamba iyo nali nokuchita mailo obushiku kabiri ningire okulichita ilelo kabiri lekenu ulukuta lupepe ninkwata ninkwata okulongana okulaisa konkapo kabela fye bacha ashirwa tachipembe tache la mujemane kabiri echo chiri itakusu nkanya kopanono kabiri mpepeleko kabiri echo chiria kutitu watende kairirine muli chiria chikulu ichibanza ita cricket mujemane ito hitira apangire ili otakulaba inkondo inchende ikulu isuma mle ikalaba ntu ama kanama kumichine konsekonse kabiri ifwe kuti waku kuata panchita asha bushiku ikumi ili afine kabiri echo ifwe tulesubira okutampa po mulia ilili nefye elio kabiri ukuya kula sare Lorraine France kukonka po elio u Berlin ukuisabu ilande pitibula Berlin pakatika ulia na France elio tukesabu ila shukulunga suminisha mumusonkano muchikago ukutende kandeto ntonkanya uwa lenga chisano uwa mutanda uwa chine lubali uwa chine konsekonse no uwa lenga pabula echi kuturu wachandi muchikago ukwa musonkano pa palukuta wa Swedish elio kabiri vena niwa Mr. Bose umewa makuli ya kuchikago na wakwata umusonkano uyo wali no kuisa vapo uyo uka konkapo ukutendeka ukwamba kwa August atemwa ukwamba kwa September uverele Sweden. Kabiri ndi uwa nsansa sana ukuishivo kutila ukunsala kwavo ukuisa kulia kabiri kwali ukweso ndelionse kabiri ukwa kuilirika na litemene sana pali chilia lelo ningile rindi ukunya kulia atemwa kunoluba linomba mupepe ukutila shukuru alino kuntungula kulia kuinefye kunchende ine uko imyeo ingi ilino kukusushiwa kabiri suma filino kuchituwa kubufumwa kwa lesa nomba naba kwata omusonkano kulia lubali kabiri bali ya Sweden. Kabiri aso sile kutila ife kesa kwata ama kuminyabili na kisano abanti miandama kuminyatatu na kisano cha kwambila po kumusonkano kabiri abengi aba mulibena bantu aba shapu sushiwa elio kabiri ulubali uluwa kuna mujemani isu manawa kwata ichibansa umuwa kuikala bantu ama kana ama kumichine konsekonse bantu ifwe Switzerland ukotuwa kuminefye walikwete okulonga na kusuma kulia kabiri mwebengi nalimo kamulati mumfe na nomba kikulu alitupalile nganishi walikwete aba pilibuluwa ama kanama kumiasano muista chabu sikushisano kuzuriki Switzerland kabiri echo munyina Jack Shula mwebengi imwe mwalimu ishiba ena ni Methodist umulumendo wa mukote Bob Shula vena bali mubeo fast nomba kabiri valesu kutila vena wapinu nechalo chonse kulia alu bali kumbila nsuma kabiri kutila hapo pasi obili gramu akwete mukulonga na kwakwe Jack mulumendo musuma sana wakwata kupimpa kukalamba no kutemwa kabiri ena abafye wabufumachumi nganshi balike na mpaka na lichetekela ena aba mubonki umukalamba wa kwa shukulu kabiri mlepe pelako munyina Shula kabiri chali ni Jack Shula na Jack MacArthur nao alipamona ena munyina Jack MacArthur nikashimikira umukalamba nao kabiri kulia kwa babantu kamuma chali chabatile kwena kukuputulwa kukalamba uko kwatalile uko ba mu Ireland echo ifwe tulisana mule pepela ko kilabu shikubalia bali abaume bena bonse babiri balumendo esamba mupepi ama kumiane ndee monatemwa esamba indukwa kabiri na simbi po kabiri makasambirisha bambila nsuma abasuma abaishibisha kabiri ifwe twali batemwa kabiri nomba ine ndepe po kutila imwe ya mwakandabeko kutila kabili lesa alinoku nengo kukwato kusala kwa lungama ino ini nshita wali wa nshita iyo utawishi ni nshila nshi yako mshe maritala okuba munchende shamsango filia ndeche tikela Paulo ali shire muri lyenchende nchitaimu usitachi tire chali pakati kanshira shibiri kabiri iliyo ale ya chinshi amwene malaika muchimonwa iyo wamwebere isakuno Makedonia ei toshikulu achili ali kwata malaika wakwe usheta takwata ngakutina mapye wape tamanga nshi mumutima wandi paluache nangafiria Paulo ali kabiri nomba munobu shiku ubukisheni ukulonga na kwambila nsuma kuno kutabe nako onsefie muise imwe okushinguluka loishbiru ndino kulanda kulukuta ulwa umwinshi wa isuru wa mubu shiku pama ora ya mo pa 7:30 mpaka 9:30 kuli munyina kobos na lino kuisa imiku ibiri kuno elio kabiri ena muntu musumanga nshi kabiri ena alishire kabiri munyina kobos ena mwaume watu kanya sana munyina imwe ndiwa shininkisha mwalishi wa munyina umusuma sana kabiri tekuti mukaninefie na angu panono fijafine pepeni pafintu fionse pepeni kabiri pepeni kutalesa alino kutupela i ipangeli alinga ukusala nomba ili otatulatendeka imbila yambila nsuma na tukwata uluchelo ulo tulingile ukushisha aba na aba nono kabiri ninkwata umwana omu nono pano uwa kushisha nao kulishikuru nomba nshitaishi ingi, mungu taishi ingi, ushe leo umfafio wino kunu maokonga kutimuachita chilifio wino. Ipifia kufupila kumwela kuno, inefie iwe tekuti uyu umfewe mwine, yo chilia, chilia chilifio wino, ndeti na ndinoko na ikawuka wula chena. Eicho, ava nava nono, nshitashimo, vala basansa mulu kuta, ilio wali utu nyotu nono. Kabiri mchine chidia chafu minikulu kutaruwa katolika. Pakupela mashina aba na aba nono atemwa kukubatisha ngefio babeta ili obalifie aba na aba nono. Ulukuta lwa methodisti lwa lichiretele. Ulubatisho lwa tunya kabiri abengi kabiri ndeto ntonkanya na aba mbipu abengi. Ndeto ntonkanya vulia ebu kusano pakati kaba nazari ni kabiri wa methodisti aba nshita yakale. Chari ulubatisho lwa tunya. Elio kabiri aba fuminemo vamo aba nono kabiri na aba mbipu. Elo chonse fintu chari chena tachichita. Kile tonton kanya wafya sana panti. Nangu chibefyo, nde tonton kanya kambare. Yari kumishepo ichintu palia pene. Kuri chena chonse pantu Yesu. Afu ire palia kukupususha aba na aba nono. No kupususha isonde. Kabiri umwana omu nono temulando musango wa mufyasha kweke. Ifyo abo mubembu. Kiria yekuti chipange obu kusano bulibonse pantu. Umulopo wakwa Yesu Kristu. Ula musamba mwamona kabiri uyu emwa na wampanga wakwalesa uyu usenda olubembu lwesonde kali akanya tekuti kalapire kena takaishiba ipya kulapira takakwata amatonton kanyo aya kuba pano aya kene keka kena tekuti kamwebe mulandu kabera pano elolesa alikatuma pano kabiri umulopa wakwa Yesu Kristu ula kasamba yaine nshita kaisa mwisonde kabiri chena chaba mpaka ichimo ichakuishiba ifindu ye na kale shiba italunga mane chirubo elio kabiri ikyo kachita kale samu kula pila pafyo kai shiba kutira kali rufyanya chilia chishinka ei cho bamo mulibe na mala basansa kabiri batontun kanyo kutira tabaya kumulu kabiri kwali ba isambilisho ilio ili soso kutira nga akanya kali fialwa kuba fianshi aba mpashi wa mshiro chisuma akanya kaya kumulu elonga akachitire kakuli na chimbi kuli chena akanya takalifie na nguchimo iria chena chirubo chine chine chena kupu sano inshi ubo chipanga nga chakutila lafiashi haba mupashi wa mshirobo nse kukabila wako kumana kabili akanya kafialwa msango mwine hei chotonse tufialwa mulubembu ukuba kumampulo kuisa peso ndokube pobusi chiria emita ntikile ya malembo pali chena eicho uliomulopo wakwa Yesu Kristu wasangurula nokupanga ichikonsoluelo pali kaliakanya ngakali fire na kuti ayafie mukupilika muchinso chakwalesa ngakali fiewe kuba fiasha babembu sana mwisonde mpaka kafika pachimo chakuishiba ifintu uko kaishiba ichalungama nechirubo enyo kabiri ikyo kanchita kumalibya kena kalingire ukubelo luse pali chilia kena kalingire ukulomba ukulapira kwa kena keka ukufumailia nchita ukuyapanta nshi lelo ilio kachirakanya nomba umusango tuensha kukonka pano patabe nako enche ndepye yeka mwisonde iyo njako mshimikila isambilisho nipano patabe nako pantu ulu lukutalwesu kabiri tulashimikila isambilisho pano kukulenga abantu babe umalungama ala ume ba mumungu tashabo bashimi kila fionzi ito bache tikila kabili vena ni mamunyinani kabili ifwe kutuwa kusana panono lelo tuchiri ba mnyina chimochi nefye kabili lelo muno mutabe na kotura shimi kila ifyo tutonto mkanya okuba isambilisho ili ya mumalembo kabili muja turamona kukushisha kwa bana ifyo tuita kukushisha Nishitape imumubai vele, iyo tuingasanga atema uko mchipingo chipia. Uko haba na haba nono, uko bata lido kukwata ichintu chimo, ita kuchitatema Kristu. Ako ite ichintu chimo, ita kuchitamuli chena, mkusefia chali. E na, alibase ndele maboko ya kwekabili, abikile ndupisha kwekabibena, moku bapala, kabili ati lelekeni, haba na haba nono vese kuline, muimakanya pantu ifi, efi obufu mvuwa kwa lesa bwaba. Nomba, wali tushila, ngefio tumfa, Ukutuwali ilano mulimo uo ena, ashile ukupuisha. Infa ya kwe pakaobale, ena alipamona ifwe kabili ena aile ukufuma, afumine kulilesa ukuisa mwisonde, abulelemo ukuya kulilesa, atemo ukufuma mwisonde ukuya mulilesa, ukuisa na kabili mumusango wa mpashu wa mshiro, kabili alipamona ifwe mulifwe, mpaka kumpela yesonde, ukubomba mulu kutalu wakwe, umulimo umawine uo achitile ilio ali pesonde. Kabiri, tulichiria, tulasenda, ama nabesu umo, umovie, tulibaka piunga, kabiri vena, wala wapepelela, wala vika indu kishabo, pali vena, nukubashisha kulilesa. Se, siafie, ukunono, ukusoso kukira ifwe, tuletasha ifyo shikulu atu chitila, kabiri, naba naba nono. Nomba, ngomu nono wenu, alisanswa, atemwa fionse, ifyo chava kulukutaru wenu, tonto nkanyeni, ifwe, tatusosa ichintu nanguchimo, icha kususha chiria, tena chilifye buino. Lelo mumalembo, usanga fienche ndepye imo, paliepo Yesu, aba palilo mwine. Chiri ya nalabiringa, shikulu nga suminisha mu, mchebo pano. Tulesanga muli Luka wa shila ii, ndeche tikila chena, chipandwa cha teni kabiri ukutendeka na verse ya 13.
And they brought young children unto him, that he should touch them.
Kabiri, bale tele kuli wene ava iche, ukuti abakumye na basambi bali bakalipire nelo Yesu pakumona alifulirwe kabiri atire kuli bene leke nabaiche bese kuline mwibakanya pantu ubufumu bwa kwalesa wababefi meba ichachine chine nati usha pokelela ubufumu bwa kwalesa ngomwa iche takengile monakaria kabiri makuma fukatila habika puendu pisha kweno kubapala chiri achari wama atire nomba leke nava nava nono vese kuline mwibakanya pantu ababefi ama nanga ulia umwa na umu nono upufumu kwa kwalesa waba kabiri alibabulire maboko ya kweno kubapala nomba ifyo tuingate mwamunoru chelo katuali kwete Yesu kuikala mubuntu kuno kunta nshino kusosa shikulu kushe kutuma pala umu anawandi owe ifyo i menso Yesu ayabuntu nemitima Yesu ileka vila kumona chiria lelo ena alipano nanguchibe ifyo pantu ena alitupela insambu kuchichita kabiri ifyo wachita ifyo ena alesu minisha na pokedela valia evo atuma kukukokedela wene uyo uwa mutumine mulemo na eicho alipano muno uluchelo kabiri nganka shigeti kuti aisa pali piano nukulisha uluimbo lwesuru wakale ulo tuwale imbakale sana ulu pale teni leteni aba na aba nono kuli Yesu deche tekela lulimu ibuku kulia pachipulo chimo shiri washininkisha leteni aba na aba nono kuli Yesu kabiri ngana mkwata akanya akanya akanono akashashishiwa kabiri mulefa ya kukashisha muno uluchelo chenshi wala baba nsansa ukuchichita kabiri mushe kuliko bakapyunga bamo muchikulwa bakashimikira abo abenga fwaya fyo kuisa kuno nokuimini na pamuna ifwe pano iliyo tuleshisha ababa na kuli chikulu wala baba nsansa okubanenu iliyo muleisa Yesu mabushe luli mwibuku umo na olusanga munya nevayo talulimo mulya ilisiyo wino ni manga ama luishiba aleteni chisuma leke ni tuluimbe nomba ifwe bonse chapamo iliyo manachipiashi vale leta utunyatu wabo chisuma chisuma Thank you. kushe kuti twakontamika mito Yesu pakashita chifwe wa mumulu ukuiminina kushinguluka ichi pairo lunoluchero na kuiminina mamayo na batata ukuikatilila ababu fyanshi babo abanono maboko yabo abo imwe mubusuma mwapera kuli bena bena maleto telanganshi pali bena shikulu kabiri bena vale valeta kuno kuchipailo lunoluchero munganda ya kwalesa ukuba shisha ukupela ubumi bwabo kuli imwe imwe mwali bapela kabiri tulepe paleso kutila imwe mulino kubalela nokupala chila umo muli bena batunguruleni kabiri lekeni bamalaika bakwalesa abalinda balolekeshe pali chila umo bapeni ubumi ubusuma ubwansansa nokusangalala lekeni bakakushiwe ukuba abaume nabana kashi bakwalesa abamailo nga kukaba mailo lesa tulepe kukutila imwe mulino kuimya bakashimikila na bakasema na bakasambilisha okufuma mulili bumba lyatunya utotu shingulwike ichipailo muno luchelo kabiri ilio tukesa kota kabiri teti tutwalilile umo muntu alingire okutusenda okufuma kuchifulo chimone chibiye lekeni ifwe tukabe abakwimina nokumfa imbira nsuma ukushimikirwa kuli aba abali pano ilelo leleni fishkulu kabiri ubushiko bomo bwabukata iliyo fyonse fikapwa obumi bwesu bwapwa aba abafyasha bashingurwike chipailo lekeni ifwe tubenga Yakobo owakale iliyo ena apalile abana bakwe bonse nokubeba icyo impela yabo ikaba mubushiko bwakulekelesha eliyo okulolekesha mumulu atile na mwishiba kalongani kwa pamona abantu bandi kabiri ubushiko bomo bwabukata ena ababufyashi bakwe bonse bakalongani kwa chapamo mchalo chisuma emulandu wine bala mwatile leke ni mpela yandika benge yakwe lesa ndepe pokutila imwe mwala pela aya mapalo paba fyashi kabili nomba ilio tulevi kendu pishesu palibena ifyo chave cha wama kabili ifyo mwachile ngo kubafye icha iche fyashikulu kutila ifwe kwe bantu aba ilisonde vinga kuata ishi uko ilia kupala aba na aba nono mwishi na lienu ukuishiwa ichukutila ifyo tulomba fila peru wakulifwe ilio tulea mkubapala lekeni Yesu umuntu ushimoneka uyo uwa makayonze uimini ne mupepi kabiri engapala chila mwana ilio tulevika indu pishesu palibena mkubapela kuliwene bantu kualombe la ifi mwishi na liakwe amen. Munyina Glenn Funk enana kwata abana bakwa banono batatu abalishishiwa kuli shikulu. Akanono akapinda kujalu bali mumpanga ya kukapinda kakulyo imwe mwalilaya uyu mwana kuline tata leke na mapalo yenu yabe pali ena Joseph umulumendo wandi na pela iwe kulilesa kabiri ubumi bobe bukabe palo leka iwe ukabe kasisema Joseph leka kusena mina kwa kwa lesa kube pali iwe leka lesa uwaba wiso shikuru Yesu Kristu yonse ale kupala ukulengo obumi wobe ukube palo kulibambi mwishi na lia kwa Yesu Kristu nde mupala amen. Walitemwa utubana utunono kintu chimo palwa tubana utunono kutila na chifyashi onse alefaya umwana wakwe ukupalwa nomba ilia enshila chifwe uwa mumulu aba kulifwe mwiba kalamba unoru chelo alefaya chila umumulifwe ukupalwa wene ala tupela ikintu chimo achipela fye kulifwe ngokusosa pano ndefaya iwe ukupalwa we mwana wandi ushe enatawama eito ifwe kutuata shanganshi chifo wa mumulu wa chikuku ngafiria nomba mukupala kwa tunyotu nono na mwishiva na alebele ngafie apa mumalembo kushikubumbi pachikulo chimo kulubali nali mchipingo chakale kiliachi kintu chikalamba ito ine mchine chine nata shishepo pakubirenga ichichiri apa panopenefie kabiri Nathaniele atire kuli Davidi tafyonse ifiri mu mutima wobe pantulesa linobe mwamona kita ichiri mu mutima wobe kabiri inshi taishingi ine nalisanga ichiwe munandi omwina Kristu ukutira nalilande pintu kwa bulo kuishiba ifyo ninga sosa kabiri ukuisasanga ukutira chikesa fikirishwa ifyo musosa chalilandirwe nshitayimo Yesu ali kilokufuma palupiri kabiri wene ali mwene chimuti chakweteko akantu kuli chena amabulafye yeka kabiri takwali chisabo kabiri wene atile ewekeshapo muntu nangumo ukuli yako ifisabo kuliwe kabiri ukushiku wakonkirepo ukupita pali abatumwa pamwe na mavula nayo atile moneni mukwangu fyanya ifyo chimuti chauma. Yesu atile mwebe na chitetekelo mulilesa yonse ifyo mle pepela pakulomba tetekele nukutila na mupokelela kabiri fika bakuli imwe kabiri yonse ifyo mukasosa mukakwata ifyo mwasosa tontonkanye ni palichiria owe kabiri nalimo ilelo omupashi wa mshilo ukalamba uwakwalesa okwimini na pano pachipa ilo mwatila chisuma tatilingi loku wa minishwa tailingi loku banchende imo ikalamba ya lunduruka. Yakobo abulire iliwe inshitayimo nokusayirapo umutwe wakwe pali liyena kabiri lichiri yali shibikwa nelelo ngeliwe lyakusenteka atemwa iliwe lyakusenteka yakutila abantu abakalamba besonde bachiri balese ndaliye iliwe kwenda nalyo kumfumu ukulashikirwa pamulu wa iliwe iliwe fye ilyaseka ilisangwa muchirime Betheo wali fye umwina wa amabwe ayabikirwe limo pamulu wali viye kabiri waishireba inganda ya kwalesa inchende ya kuikalamo. Yakobo atile pano pantu techimbikano inganda ya kwalesa. Umuinafye wa mabwe ayabikirwe limo pamulu walibie. Akisenda ifintu kalamba ifi alunduluka. Kisenda kuichetia na ichetekelo ukuchetekela. Kiria echi kwa ikwa. Kiria echi bomba. Nomba ukuishibwa kutila inshita nomba linairepwa. Walaesha ukukana misunga inshita itali. Ukuishiba na kukaba kabiri ulukuta na lwisula eicho nalala ndakuli imwe panchitafye inono munoru chelo pesambirilo ili inono pano ili olimbi ndesubira ili nokuba obwa kufirisho kuli imwe kabiri nomba ine ili onshira afuma panganda na chirembe fintu ifi nono sitatu atemwa fine na tire nalalo lela nokumona ifyo shikuru enga nkwatira ine ukulandapo ili onayakulia. Na chiremba nalimo ifintu ifinono mutanda pano utumasambiriro utunono kabiri na chiremba imo nokulibika mwitumba lyandinge fi na chitontonkanya chisuma ngana ya kuchintamba nalimo alanje bayi chintu chimo ukulandapo nomba ndifyo kutalinga nshi ngefyo na chiba kulyalubali eicho nangu chibe ifyo nalabirenga malembo pano shikuru atuafirishe ukwiruka yena ikipandwa cha 14 cha Luka washira kabili leke ntendekele nalimo ya makumi ya tatu vesi ya 31 ya chipandwa cha 14 cha Luka wa shila. Na pamoni mfumu nshi iti ila pakuya muku kumanya mfumu imbi mubuli taibala ikala no kupanda amano imone nga ilina amaka kufita amaka na ikumi aya kuya kukumanya ilio ileisa kuli yene nefita amaka na amakumi ya bili. Lelonga teifyo iliyo enalimbi, iliyo imbi ichiru kutari, ya tatuwa makombe, ya kepusha umo bengo mfuana. Ni fyo fine, uyo onse, pari imwe, ndepa ya imwe, mumwene keshe, nomba intanshi atire, tena mulumbe atire, nomba kuliko infumu ile isa, kabiri na ikuata ipita amakana ya vili. Kabiri infumu, ilinoku mukumanya. Kabiri ye na ikuwe chefye, ipita amakana ikumi. Echo kanshi intanshi, aleka la panshi noku ipusha, ngali uwa ite ya nyanga takutila inoku chita atemwa yo. Chisuma, onse pali imwe, ushileka fionse iti wakwete, kuti afiru okuwa umusambi wandi. Mamona, nomba leke nishikulu alunda mapalo yakwe kuli ichichevo. Nomba natukonta mikemitu Yesu pakashitafye. Chifwe uwa mumulu imwe mwewa ishiba ifintu fionse kabirita musakamana ubuntu uwa muntu, pantu umuntu. Nichinshi ukuti imwe mumusakamane mwapangile umuntu kabiri ena avafye ngeluba ili amuchirime ilelo aluwa yemba mailo aputulu wako nokuposwa mwilungu kabiri alabonsa. Kabiri ndepe pakuli mwelesa ukutukwatira olu seifu ilelo kabiri leke nichila umu akwate ukwiruka ilelo. Tulimuno nga munganda ya kulunga mikwa. Tulimuno ukusambiri lano kuhishiba ifya kuikala. Kabiri leke ni chiso kuma mchevo chenu ilelo mwelesa uwa miayaya. abengi b'abaana benu n'abalongana muno kabiri abengi muli bena baba abaana benu pa myaka lero nga kike ife bonse twabwekera ku ŋŋanda yakwalesa okusambirira okwesiba kabiri ine omubonfi wenu ndekabira okwesiba ifingi palwayimwe kabiri ndepepo kutila mwana aleta okufuutwa okwambira nsuma pali ife bonse pamubonfi wenu kabiri okutila omulola wenu kabiri kutuputamo okupitila muli ki kikulwa twalaba okukalamba nga nshilelo okutila twalaya mu mitima yesu okukabira okuba ababonfi benu abasuma okutila kyalaba itakunonkera mukuli ife okuba muno mwelesa walusye pelena ya mapalo mwishina lya kwa yesu mwana wenu amen nomba lekeni kulu alunda mapalo yakwe ku kyebo ilyo tuleberenga ndepaya nsende umutwe wesambiriro muno lukyelo kutila imipashi yakubeleleka atemwa kyebo kyakwalesa nomba ntile isambiriro ilyeni lelo pakuba kutila kiri mutabe nako kabiri pali kitatu wafumako obusiku pamulungu wafumako olukyelo nalela ndapa okunono okusangalala okwambira nsuma kabiri pali kitatu wafumako obusiku naleshimikila pamwana kashi uyo wakwete ikosa pamutwe wakwe atemwa alilufishe imo pamakobiri yakwe kabiri alepyanga eŋŋanda nokwesha okulisanga ilyo mulume wakwe talaisa kabiri aishile esanga okutila uli omwana kashi alinga omwana kashi uwakukabanga kabiri ena kabiri ayimilineko ulukuta kabiri ikosa lya bwinga talyalefuikwa umunwe lyalefuikwa okuchilinganya omutwe n'amakobiri pabula ayasiufere muli yena kabiri ili omwana kashi aishile bakirende balefunyapo limo ilyasiufere n'okulangisa okutila ena ali nikirende kabiri eikyo uyu mwana kashi alilufishe imo pamakobiri tekirende lero omulume wakwe talipo kabiri ena alesha okwangufyanya okusanga liliekobiri okulibiika okulibwekesha mu ikosa lyakwe pantu ili omulume wakwe aisa ena kuti aishiba okutila ena aliiketwe mu bukyende kabiri kyena kuti kyapiribula okutoba kwaŋŋanda kabiri nafimbipo kabiri napashenye kirya panshita ishinono kulukuta walilufya ifintu ifingi ifikalamba kabiri yena ninshita kuli tata okwisa ekyo tulingire twaya mukufifwaya nomba okwishiba mulukuta kabiri tabe nako yesu kabiri ine ndekwaya okulanda pa mipashi yakubirireka iyo lingenikwa mukine kine kusambirira pafiwa mulonfa ifingi sana palwafiwa muli shinshiku lelo mulonfa ifinono sana omusango wakufufumishamo ife bonse twalishiba bwino okutila kwali bayitibwa lero ekintu ekireka onkapo niki omusango wakufumishapo kirya kintu kabiri nomba kwaba okukwata mu nkumbu shakwalesa ishupe erikalamba kukubombela n'efintu ifiitwa ifiwa kabiri ukufikumanya kuti ntamba na mu myendere ya kira busiku kabiri kinshi kutinatemwa okulolekesha mu malembo muno lukyelo n'okusanga fye ifyofi lya fintu fyaba nomba natukibiika mu mulimu wakundapa lyonse kulubali lwakundapa impalonda ekimumena ekibubi ekifuba ekyantandabwanga lyonse firye efintu tefintu fyakipyalirwa fyaba efyakupapusha kabiri fyena fiwa amalembo palwalala yalashininkisha kirya lelo kirya fiwa mu mubiri nafimumena ifyapala impalonda nyalikwata obumi muli fyena kabiri obumi wakirya nikiwa kimumena ekyakibubi okusalangana okwakifuba ekyantandabwanga kabiri n'amalwere yambi fyena fiwa kirya fyaba mu musango waba omubiri nomba muno lukyelo twalalanda twalalanda palwafiwa mu musango waba omupashi mu mweyo fyena fyaba mu mweyo omusango muwine ng'efyo fyaba mu mubiri kabiri tulina okusumi n'okutiira turafimona mu mibiri y'abantu ifyapala ng'empalonda kabiri kabiri amalwele yabusanabusana ayo ayaba mu mibiri y'abantu iririne fyenangula n'impalonda yalilandwa okuba obulwele okuba mu kiputulwa ekyalenga kine okutiira kyena kyava mu kiputulwa kimbi mu kine kyena kusambirira pafiwa obulwele obuli bonse bwaba obulwele bwa kiputulwa ekyalenga kine entendekero ya bwena nomba lero nomba impalonda mu mubiri atemwa impalonda mu mweyo ikiwa kuti taisa ingira muli imo yaishinkyende nomba waba inshingi kabiri abantu abengi namatonton kanywa yasuma kutila kabiri abantu abasuma abesha inshingi oko kutushisha pali yamu aya nono amasambiriro aya bule sayo bakwata atemwa ikintu kimo icyo basambirishi wakutula kubwa ike kabiri bakiri balasanga kirya mukati ka buntu bwabo mukati ka moyo wabo kutila bali kwata ikintu kimo icyarungama imwe mwebengi muri muno muno luchelo upabulo kutwishika konse uko mkasanga bina Kristu nabalonga na chapamo mukasanga abantu abakwata iyo emipashi muri bena kutira bena tena tachikabirwa bena tabafikwaya batila onwe ngachakutira na lilekere pie okubepo obufi ngachakutira na lilekere pie okukumbwa ngachakutira na lilekere ichatemwa chiria nomba pivya fiwa kabili nomba fisa mumusango wabuka pepa nishita ishingi pakuma isukulu lya pamulungu nishita iya kusambirisha ei cholekeni tulolekeshe mulichi nomba fisa mumusango wabuka pepa nishita ishingi nomba mumalembo nishita imo kwaliko umuntu weshina lya kwa Yehoshafat umuntu mukalamba umuntu wabuka pepa kabili aile kulia kumfumu imbi iyo yali mfumu ya Israele kabiri ena Yehoshafati pakuba imfumu ya Yuda kabiri aile kulia kuli Ahabu imfumu ya Israele kabiri baishire ampana chapamo kabiri nokupanga ichipangano omunombiye kupea mukuru wa kulia kura musikiriedi kabiri bali chitire okwabule ntanshu kupepa owenga bantu bali rwikefye emlandu wine aishira muno luno luchero nokulomba okunjibukisha iliyo ndeya okuchiruka babemba mufintu fyonse pepeni omuntu umu ali shire obushiko bumbi kabiri atile munyina Branham ushe ule tonton kanyo kutira chintu chalubana kuchite chintu chimo natile nishi ito ule ipushishapo mamona nga kulikwe ipusho mmano yobe kileke chive uyesha okuchichita nakaria ikala fie na chiria iliyo watende kwa kuchite chintu ichiri chonse kabiri nga palili ipusho nga chakutira chiri chalunga matemwa ichirubo talukeni kulichena mwesho kuya mulichena nakaria yena mwleshiwa kutila mwliyaba lungama nomba ipintu fionse filingi leo kusuminishiwa mkupepela po intanshi intanshi kwa yeni upupumu kwa kwa lesa nobulunga mivuwa kwe kabiri nefi ipintu fionse kalundu wako diwashi ni nkishanganshi unoru chelo kata kutila ava umenawa na kashi kutiba ingila mchifulo uko mweo wabo kutonton kanya kwabo imi chitle yabo ilinokuma ya pulidika mchinto cha kwalesa dulia kutilu wabalumo panku taisha makanganshi uloolu atala kubapo walekeshe nifie panchita inono palu wabu mubili nomba ife tulitu wali kuata nchita shingi kukuata pamiaka wali kwata icho tuita itakukwa ili shobufi kutiwa chibika pa kukokobe kutibika kuchiringanya pa mitu yabo kabili kutiwa ingila muli ya nokwensha mubusu mabobe okulenga obufi mfuike gechine kabili chili nokulemba ichi shungeme chilanshita pantu muntu talengeru okubepa okubepa obufi chintu itabu chenjeshi ichintu itakosa ichintu itabipa na temwa ukubana chakolwa ubushikubuli bonso kuchila uwabufi mamona uwabufi kabiri umubiri wenu tawale ngelwe okubepa temulandu ife mwaba ababembu na lioline mchili umwana wakwalesa uwawa umuntu mubembu nganshi muli uno musumba ilelo lesa tafaile imwe ukuba umubembu afaile imwe ukuba umwana maume atemwa umwana mwanakashi wakwe imwe mwalile ngelwe mumipangile yakwe umwine lelo ulubembu wali mirenga ukuchitachiria kabiri temulandu ito mulesho kupashanya no kwesho kulenga obufi ukumoneka ichalungama bali kwata ichipombelo cha sayansi icho chishininkisho kutila tena chirubo imwe kutimwalanda tena nabu chishinka bonse obo mulefuwa ya kutilamo leo nalioline chikalangisha ichirungeme pantu kwa makampingu wafiswa mukatika muntu kabiri uya kampingu wafiswa alishiba icho ichaba ichine kabili temulandu ifyo mleso sakunze uku ulia kampingu wa fiswali siwa kutila wena bufi kabili chitino kulangisha kampingu wa mkati eicho kanshi ngacha kutila umwa ume atemwa mwana kashi venga tala kupenda matonton kanyo yabo na mabunte yabo n'obwumi bwabwe okubafye obwalungama nga nshikulilesa amen mpaka enshila ya mpashi wa mushiro irina okuba imwe yapwirikana lesa biki nshiki nga kitika ng'omwewome n'omwanakashi bengatala okuba balungama ukono obuntungwa okufuma mu mitima yabo n'ekitetekero okufuma mukati nankati abantu abengi balesa ku kipayiro mu kupeperwa balakwata ekitetekero kya buntu nse balayeberera imembusha abo n'okwirunda kulukuta ku kitetekero ekya buntu nse balakitetekeramu yabo amano yabo balakitetekera pantu n'abacumfwa balakitetekera pantu baleshiba efundo eryawamisha leero kirya tekyolesa alolekeshako wene talolekesha ku kitetekero kyenu kya buntu nse wene alolekesha pa mutima uko mukati lesa kabiri iryo kyayinza okufuma mu mutima ebintu byonse fina kitwali ena okulumbula kwenu kulamwonekera pamo n'obuumi bwenu obuumi bwenu bulalandikisha okukira ibyo ebyakulumbula kwenu fikita leero iryo okulumbula kwenu kwasosa ekintu kimo kabiri obuumi bwenu wikala kimbi kuliko ekintu kimo ekyalubaana pamo kiryani pamulandu mwalikwata ekitetekero ekya buntu nse kabiri kyekitetekero okufuma mu mutima wenu kabiri kirya kiberangisa okutiira mu nse uku buli amaano ayakwalesa leero mukati omu muli kiwa ekireetu ishika nalikyetekera okukunda kwa kwabuleesa leero kwena ateekwa ndi mwamwana we kutitaba ebyo fiine leero kyakikyetekera lwaki nfa kunse muleesosa mukati kampingu wenu atiira iyo kirya kintu kimu kiine ekya sayansi kutukyashiningisa okutakirya katali kyalungama okukishiningisha mone iryo eshinfumu iryo tashira tendeka okuya bena nga balikwete iryo yoshofati talati apanga ekipangano ahabu ena nga alisosere ntanshi leka tupepe n'okumona ifyo obukoyebwa kwa shikolo buli mpeni kashimikira mpeni umwina kristu mpeni umukashi wa panganda uyo uli umwina kristu mpeni umulimi atemwa ubomba umakupangire fintu uyo uli nokubika lesa ntanshi mu fintu fyonse ndinokumirangisha omuntu uyo ukalunduruka temulandu ifyo kasebanye nga biika pali ena enalafwa yalesa ntanshi tulingire okukwata ntanshi lero bena tabakikitire bonse fye baalikyapamo bantu ahabu alikwete obufumu obukalamba bwawaama kabiri ena alikitire efintu ifingi nganshi kabiri alikwete umwakupangire efintu omukalamba golide yakwe na silufere yakwe ali omukalamba omuntu walunduruka lero nomba ushakyetekera kabiri firya ebyo esonde yabeleelo palya epo amerika aimini nailelo palya epo enkuta kyaimini nailelo twalikula shimu enkuta isawamisha isho ishatalile okukulwa twalikwete bamo akasambirira abamaano sana abo tatwatala kwatapo twalisambirisha yamu amasambiriro ayafyabuleesa yawamisha kabiri nafimbipo kabiri twalisambirira okwimba nga bamalayika lero nalyo liine kwalibako okunakukapamo waliwo okunakuka bantu baalikonka isambirisho erya muntu n'emipashi yakuberereka mu kifulo ekyakubwekera ku kyebo kyakwalesa baleesha okukita efintu kupashanya ng'esonde bayeesha okubikako amalubuto ayabengeshima kuli kyena nga hollywood buno obushiku bumbi ekirongaanino kyalumbukwa ekikutulwa kyabafu gospel w'omusumba wa kansas ate mwanjeleniko mu denver omusonkaano baleetuula ekikuulwa ekyakyaliki ekyamadola miliyoni kabiri amakana n'abamishoni balilolera amakobiri amakumi asaano okufuma kuli kiya kiine ekirongaanino okutwala embira nsuma mukati kabasenshi ekyo tukamira ileero maano ayabumishoni ayatumwa naleesa okupuputulwa okwafyalwa na mpashi wa mushiro uko okukakwata okupimpa kwakwaleesa okwingira mukati kamitengo kulya n'okukita leesa ekintu kimo mu kifulo ekyakukuula ekikalamba enkuta kisuma n'okwesha okukira abe na mpalamano kufuna atemwa okupepa mu mishoni umo omupyangirwe atemwa ekipinza kyabwalwa n'okukwata obuntungwa obwa mpashi wa mushiro n'okutemwa kwakwaleesa okubirima mu mitima okukira okwikala mu kikuulwa ekyakupeperamu ekikalamba sana ekyo twakwata mu isonde kabiri n'okwikatwa n'amasambiro y'abantu n'efishirano tulekabira ileero okupuputulwa okwakututumya okubwekera ku kiine okubwekera ku kyebwe kyakwaleesa na kabiri nomba ibyo baire kunse kulya kabiri kyali mipanuma iryo yoshofati aishireeba ng'owairwike kabiri atire pushe ekisuma leke nitwipushe shikulu palwaiki atire ekisuma ahabwe alikitire kabiri alitumine kulya n'okusenda omwanda makashimikila abasambili shiwa wino imyanda ine kabili ena ali baletele kulya nakupila aba bonse ni makasesema kabili encho malile mnyama lele fyabo kabili bali tende kyo kwita kabili batile kabiyeni kulya mu mutende chikolo alina imwe enyo kabili pano mamupepi myanda ine bali pele obunto kutira kutibaya kulya mu mutende nalyo line Yoshafatu kwishiba mushe mune umpaichi mwamona mukati ka mutima wa uli omuntu mulungami wali ichintu chimo ichamwe vele kutira kwali umunga mumuto pamo ichintu chimo chali lubene aha batile nomba natukwata imyanda ine pano kabili nomutima umo chila umo mulibene alesosa kabili shikulu alina imwe lelo Yoshafati atile mushe kamkwete omwana umbi atile chisuma chinshi icho tule kabila na umbi umo panu melio tukwete imyanda ine yaba ume abasambira sana mchalo konse vale sosa kabieni nyari ya nyari mano ya buntunse lelo mkanti kamutima waka Yoshafati alishibe wali chintu chimwe chalubana nomba atile natukwata omwana umbi enani Mikaya lelo nalimupata atile enalionse asose chintu chimwe chabipa kabili kupange chongo ilio takwete umulimo wakubefyo kabili ena alema ulama chalichi ne chintu fyonse atile nalimupata atile kabiye kamulete kabile katumone ifyo alasosa kabili ilio Mikaya aishideisa atile venamatile nomba lolekesha usose chintu chimwe chine pamuna bashala atile atile ine nala chitafye ichichili apa nala sosafye ityo lesa lesosa amen mulandu ityo kasesema wenu lesosa kabinefyo uyo lesosa kabinefyo lukutalu wenu lusosa kabinefyo masosa ine ndino kusosa ityo lesa lesosa lesa vika pamilo moyandi kabili ndino kusosa ityo wene alesosa ityo tukabila ilelo nima Mikaya abengi awo abenga sosa ityo lesa asosa monen echo bali mutwele kulya kabili atile peniko nshita ya bushiku ilelo echo lili ya bushiku shikulu wali mkumenye kabili aishile mwela ulu chelo lwa konkelepo iliwe mpo mshibirisha ikele mpongolo atile kabiye ni kulya atile kabiye ni kulya lelo atile nali mwene Israele nge mpanga isha salangana ukwa bulaka chema echo yuka shimikila umuali kwele wino aile kulya no kumutoba ulu pipakanwa kabili atile ni kwi upa mpashu wa kwa lesa waile ilio wafu mine parine atile nino kusamona ilio mkabwela atile mpeni pano atile tulibabo mpiba kwa lesa tulimyanda ine edyo iwe uite weka elo Mikaya atile nalakwema apo ugwafya bobe ubelele amen atile nali mwene chimonwa amen atile kabili nali mwene lesa na ikala pachipuna chabu kumuchakwe nali mwene itulwe ya mumulu kuimini na kushinguluka wene kabili tuwali ishipo kutila ichebo cha kwa lesa chali landwa ukutipa uyu muntu ukufuma kupyo achitile tetimu pale icho lesa atipa nangula kasebanya kuti atipa icho lesa apala chintu ita muntu palu wakwe jemulambi ityo awo mubusa chema ityo atumpa ukana ishiba ukana sambila ityo lesa apala fyari palwa ityo lesa atipa fyari tipwa ukuishi mokusanya ito ichiri italunga makabiri nechiri ichirubo Mikaya alishiwe wino nganshu kutila uli atari nishikulu wali na valia waka shimikira chisuma wafya nshi ubo wali na valia waka shimikira mwane nipyo machitile bena bali kwele wino nganshi bena bali lishiwe wino nganshi bali ishile chapamo mumite beto yabo kabili na fimbipo kabili na kusumini shanya kwabo mpaka intende ya ishile fika ukoba ishile fya masambido yabo abene ayafya bulesa kabili vaivele sokutila Mikaya ilio alolekesha pachimonwa atile lesa atile nani uyo uotu inga senda okuyakulia nukubepa Ahab kabili umupashi uakubepa watile na layakulia nukubeleka Ahab ukupitila mulivali ya wakashimikila ukulenga Ahabu ukuya kunse kulia pamulandu wakulenga ichebo cha kwa lesa ukukirishiwa nomba ilelo abantu abengi bale umfwa nomba isukulu lya pamulungu nali bitemwa dolekesheni abantu abengi balenkwa kumipashi yakubereka mu kikolo kyakusenda ekyebo kyakwalesa emipashi yaba mwisonde yenafiwa kabiri fiya munkyende kabiri nokwikala pakati k'abantu akashimikira kiraba pakati k'abamembala balukuta kisangwa pakati k'abantu abasuma kabiri kiraba lenga okwisa mutayibera kabiri bena balasose efintu nokukita efintu nokusambirisa efintu nokubomba efintu ekyo kyakusana ekyebo kyakwalesa ileelo bakapyunga amalukuta lwabo alesuminisha abantu baabo okuteya enkyuka mumacharichi abengi muli bena nyomba tebakatolika tebeeka kwabako n'abaprotestanti abengi abakita kirya ibyo bena beesya okukita kupyanisa ekintu kimo aleesya okubuula obutantika obumo obupya aleesya okupyanisa amasambiriro okusenda ekikulo kya mupashi wa mushiro imwe temwakatale kukikita temulambidde omuntu wenu asambirira bwino ndetontonkanya kintu kimwe kituma kuli yena okuba waasambirira ero nga yena takwete omupashi wa mushiro pamwe nakirya amasambiriro yakwe tayakamukita ekituma nangu kiimo amasambiriro tayakatale kusenda ekikulo ekya butungulusi bwa mupashi wa mushiro amen mwanen bena mu kifulo kyaiki balyensya kupyanisa kukoshanya mu kuboko mu kifulo ekyakwisibwa kwa nsita yakale eyotwala ekwata ileelo olukuta lwaba olupya balenda n'okupeera okuboko kwabo kukwakuli okwesenge kabiri ulya emusango bakikitiramo leero tatakatale okusenda ekikulo bakifuna kyabaleeroosha kitansita yakale apo ababembu beetwa n'okulenga okulungamikwa kuliresa kyekikinka ileelo balensya okusenda ekikulo ikyakyekumi kyakwalesa beena balensya okupyanisa ekintu kimo balensya okukipanga ekyakusana ayakunse nokukwata obwangalo bwa bunko mumatariki nokuteya rotale rotale tayakatale kusenda ekikulo ikyakyekumi kyakwalesa ikyakulya kyacungulo okukitisya amalangeeti amalira yamumpanga okusangula endalama okulipirirako enkongole ekyakusanakusana tafutyakatale kusenda ekikulo ikyakyekumi ikyamuyayaya ekyakwalesa n'omusangulo tafutyakatale kupikita leo nomba ifwe tuleesya okukikita kyena nikinshi yena mipashi yakulembereka okwika okwesya okupya okupyanisa ekintu kimo kukyebo kyakwalesa bensa takwata ekyakupyanisa pakyebo kyakwe kyena kyamuyayaya kabiri pena pe nensa takwata nangu kiimo ikyakupyanisa ekitetekero ekitetekero tatakwata ikyakupyanisa isubiro kalyakatale kusenda ekifulo ikyakitetekero ekitetekero kyaba kyeka kyena kilemirina kyeka kyena tatakatale kusendai isubiro kalyakatale kusenda ekifulo kyakiko isubiro lishintiriro lya fintu tulesubira okubapo inte ya fintu tishimonwa atemwa ekitetekero kyaba ntire mwamona isubiro kintu kimo ekitetekero nikimbi isubiro lirasubira kyena ekitetekero nakyo kikwata kimo kitetekero kya buntunse kabiri kimbi busokororo bwakufuma kulireesa kyena tatakatale kusenda ekifulo kyakiko ifwe tuleesya leero tulepanga fyonse ifi ekyakupyanisha ifwe tuleesya okukula enkuta ekikalamba mu kifulo ekyakutuma bamishoni ekyakupyanisha nakimbi yesu taatalire okusonta uli wonse okukuula olukuta tataatalire okusontwa muli baibere twalikuula amaseminaries balireka fikirya okusenda ekifulo kya bumishoni ifwe yesu taatalire okutweba okukuula seminare yena yalite bwino amasambiriro okwensya okuleta kirya okusenda ekifulo tatakatale kukikita omulimo wakwa yesu waali okwya mu isonde lyonse n'okushimikira embira nsuma ku kibumba kyonse ku nshita yakumpera eito byonse ebyakupyanisa ebyo twakwata tafyakatale kusenda ekikulo ikya kintu ikyakine kine obwisiku bumbi nalikwete okwisiba ikyakupyanisa nalikwete okulwala eriino omukuwa ntanshi nalifumisa eriino muno lukyero ninkwata eriino irya bufi iryafya ntikwepalya ntefirwe okulanda kalyakatale kusenda ekikulo ikyalirya erituntulu y'omukwayi owemwe kuti mwabuula omuntu n'okumufiika okumupanga okufuma ku kimuti kyoko kyonse ekyomulekwayo kukita n'okumuteyanya bwino nga nshi ena takwete fyakunfwanfwa takwete kampingu ena takatale kusenda ekikulo ikyamuntu mutuntulu uli wonse nangula okupiribulwa okwakupashanya okw'okwenda n'okusosa nalirunda kulukuta ndina okwesya okukita bwino kata kata lukende chikulo itami chitile nyakale ine ine nyatu mwana lesa ukupirimulwa pampashu wa mshulo kwa kulenga muntu kwa waibera mumutima wakwe tena tekuti chichite pantu takuli obumi muli tena takuli nangu chimwe cha kumupera obumi kuno tekale sana nani mwene kalengo mkalamba niyo wale terechi uba sandepilibula niyo wapangile ichichikope cha kwa Mose kekuti njibu kisheshina liyakwe nomba ena nikalenga omu Griki chamu sendele nshita yakwe yabumi kabili ilio aishire chileta paria epo atonton kenye chena ukubaita apulika nganshi aishireva uwa sasa mshuwa nganshi mpati mpashanya cha kwa Mose mpaka au minepe kufi ya chena kabili atile landa Mose chamu neko kubai chituntulu sana chapa shani wenga nshi kupirika nganshi mpaka chamu neke sana kwa ati ni Mose kumatonton kanyo yakwe itakutidari chumine nenondo kutirenga kukwata miumfile china vika mmano ya lukuta semulandu hivyo mingapianisha hivyo mkalamba wa lukuta mwa kwata ubusuma hivyo mwimba inyimbo shenu ubusuma hivyo lukuta lwenu ufwara ubwingi hivyo mwa kwata ichi chiri atemwa ichibie imwe kuti mwauma ukukumia chiri chonse chena kachakatole kusende chikulo ichabu mpaka Kristu wa Isaika mumusangu wapashu wa mshilo mridulio lukuta kabili ala lupela ukuishi wako pia ukwa kuchiru wa chipia chipia katakata ale kusende chikulo itachebo chakwalesa itachebo chakwalesa chimi ninafyecheka mikaya alikwete chebo alishiva alikwete chebo alikwete chebo chalembwa alichikwete nacho kuchimonwa alishive itolesa asosele mchebo chakwe alishive itolesa asosele kuchimonwa Joseph Bibili kanshireva chapamo alishive chena chari chine echo kanshi tari no mwenso lelo uyu mupashi wakubeleleka protesheni pyo wachita ilelo kukupanga ama membala avenga valukuta kukupanga ama membala ava wamisha valukuta pali isula imishi yonse iya michitile iya kale iya kusambilisha kwa mpashi wa mshilo weli suminisha vaume ukukwata emiteveto ya mangala umono mvie mulia muchipindako venga angala ama angalo kileta chakatale kupyanisha ichipinda chapa mulu ukobale pepera pa mpashi wa mshilo wali suminisha wana kashi ukwisa chapamo ukulanda emipulu wene fintu nukukwata fintu ifingi ifya uwele wele ifyo musha wana nguchimo kulichena ili akata katole kusende chifulo cha kulongana kwa mapepo ama nakashi umusango vela mkuse nukukwala ilelo chena chena tamsevanya nari umfile iso selo yomunya neva wala ndile atile aba ntome na Amerika aba busu atile vena nama tumaifya kukwala fiyabo fionse kuchiruka babemba ya chishinka vena valenda enda mupia kufuala fiabu wifia mukati vena ya chishinka valingira kutipela kuliva minshoni mpantu wa minshoni abantu kabila masenshi mchalo chimbi vale fikwala abantu vale kala ukwabula fiena chile mwenega kwati vali chitemwa nalamu eva kuliko ichintu chimo icho chaponda mikwa kabili chili ya kushimikira kwa mbila nsuma ya kwa shukuru Yesu Kristu jena fiwa ififula ifia kufuala fienu na kwata la kubako kano muntu pia umamuli maibele abu wale pwile fia kwala fia woku kifumia kulivena uli ali umwa ume uyo wae ketwe na fiwa kabili chisa mumusango wana kilila inelo chava cha seka seka wati chena chisuma wati chilipe wino mwela unwa talala kabili wala unkwa kutalala nga wafumia kwa fia kwala fiobe umwa ume ukulaenda ukuno kumulubansa kabili chitiko wamba kabili wana kashinabo ito fine chinchi imo kuikala mulu lyo musango takwabo muchinchi na umbi kuchila waba kumbwa umono mbiye mula ndushi chinesha kumilengo kumpo bubi ndesha fyo kumweba kutila kuingililwa nefiwa kabili imwe mule umpwila kumipashi ya kubeleleka yo ile mweba chilia chilifyo wino lelo wena bufi ulusekeru wangano lukamesha fyo ngano nga uli umwina Kristu kawa kachikachilia iwe tetu chichite iwe tekuti uchichite fye wali kwata ichitetekelo cha buntu nseno kusosa mnyina Branham nali chitetekela baibele obumi wenu mulalando kutila tamachita imipashi ya kubeleleka ukuti mpyanya ne chabwa cha kwalesa ali ishibe epo ayiminine mikaya ali chitile ali kwete chabwa cha kwalesa ali umuntu ushalumbu kwa nganshi takwali nangumo uwa mutemenwe pantu ala ndile chine nangula avali temenwe ama baka shimikila naomba ichintu na chimbi ito chachitike ndete tekela no kutonton kanyo kutila umwa ome onse kunyo mwa kwata okwishi banana lisa atemwa mwana kashi alingira kwata ko ifya kumpa mpapa nono nali tetekelafye chiya chishinka era namu ishiba ichi bena bali bula ifya kumpa mpapa okuba ulubatisho wampa shwa mshilo papa tapye chongo ichingi kabita kwaba ichintu nangu chimo muli chena mwikale ifya ba mshilo ngefyo mwikala ba chongo yena muli nokuba bwino Ifya kumpa mpa mchine chine filipe wino ukutukusho mubiri kwa papa nono. Lelo imipashi ya kubeleleka yari ya muibu mbali ya bantuba holiness. Kabiri ya malenga vena ukulatu shishafye palwa pantu kutiba punda. Nangu pantu kutiba shana pantu vena kutiba panga ifya kumpa mpa. Ulio muntu kuyalubali umukalamba wabali ya bonsa waka sesema. Baka shimikila, ali washini nkishanga nshu kutila ena, ali walungama, ukutila ali ipangila umuine, ama sengo ya vili, nukusha nukushinguluka, nukupangechi mfulunga nye chikalamba, ena ali nukusunka impuka ya wina siria, vambi ukufuma mchalo. Lelo chali bufi, ichemo chakwalesa, chali landile vjapu sana. Amen. Mwamona, imwe kutimwa kwata ukumfa umfu wa kwalungama, ganamu kwata ukusela wa kwalungama, Kunuma ya kwena, ukumfa umfa kwa musango walungama, ukwesha ukumfa umfa kwenu. Davidi, alishani nekuchiso chakwa shikulu, kabili umkashuwa kwe, ali musekele, kabili lesa alolekesha kufuma kumulu atile. Davidi, ulumu nto kufuma, umutima wanduine, lela mapande ya kwe, nyele ya lungama, ubu mibuwa kwe, wadu walungama kunuma ya chena. Eicho, pamula nduke wa kutila kutuwa kwanta ifya kumfa umfa, siyatachile pili ulo kutila, walipusushiwa. Pantu tulaya kuchadichi, tachile pili bulo kutila, tuwali pusushiwa. Mwichetekela ili ya mipashi, ya kumeleleka. Umupashi, uwa chine, uwa kwalesa. Inchebo, incha kwalesa, ichituntulu. Echine, incha kwalesa. Icho chave mbuto ya kwalesa. Chikalangisha lesa, mubu miwenu. Ukuwa wabu lesa. Uwa shila, uwa mshilo. Pakati kama ntu amengi, tulesanga uko ifya kumfa umfa, kabili na fimbipo, kulia kulesa aba mulomo, kabili noru ambo, kabili nefintu fionse ifishashira. Munyina, kulia, wango umwa vipisha mulukuta, yena, maka ya kwachiwa. Umupashi, wala umenamana kashi, uyowisa kuli umono vye, nukwensha kusunga kutosa, ichita chirungeme, kabili ichita chirungeme, kabili chiriata chirungeme. Kabili inga ama konka chiria, imi kupabu na kufumamu ikumi, muntu umawine ule pange chimfulunganya, ushari walungama. Amen. Lensa alipata ulubuli, pakati kama wana nina. Bena makatina, bena wa mushilo, temwe ni lensa, imi nineni kuliwene. Kabiri, idio lionse, idio maishi mwobu miwenu, bule parana na baibere, nukusanguluka kwa mtima, ukusanguluka, weto ntonkanyo, ukutemwa kuli munonko, ukwensha mubusu mabobe, ukukula ubufumu kwa kwalesa. Kabiri, nukuchita idio fintu, ukukwala wino, ukuikala wino, ukulanda wino, ukuya munchende shalungama, elio kutimwa kwa tefya kumfa umfa, ifyo lefayo kukwata kabiru muntu onse, alino kuchichetekela. Yesu atile, imwe muli mchele wapano esonde, elo mchelenga na usunduka, kawamine chintu kabiriyo, kano kuposwa kunse no kunyantaulu wakubantu. Nga mulitye umuchele weka, tachiri chusuma, elo nga mwakwato obusuma muli wena, venimo no mchele, kabiri sonde rino kukwate chilaka, venimo no mchele, vena waka kwate chilaka. Owe mwe, imipashi ya kubeleleka ukulaenda, ifiwa, ukuifulunganya. Tolekeshen, waba, mubu shikuwa kulekelesha, waba, muishita ya pampela. Isonde, ilifye, ilia iteanya, kuisa kumpela ya liko. Gechilonda, icha chipute, panchende imo, icho ichiri no kukoleka, kumo, muli shinshiku. Kabili no mulilo, uli no kusabuka, kufuma, muli yena. Yena, na ikowela, takule umuti, winga chundapa. Bena, na wakana umuti. Bena na wakana ukundapwa. Mukasende ichipute ichile kula paria. Kabiringa atamuleno apenisiri na temwa chintu chimo. Ukuchona ula atemwa chintu chimbichi vie. Chirino kutuwalida ukula kula mpaka. Chirino kutulika. Pidia efyo isonde liya chita. Ya tende ketekale sana. Ukule kelako. Vahile kukonka ito ntonkanyo ili kuru ili kalamba. Imipashi ya bufi yali ishiremo no kutende kwa kwe babantu. Ichichiria temwa chibie. Walipatu kene imianda pabula. Kabili. Na afimo ifilonga nino ifia pusana pusana. Chila umo neto ntonkanyo ili ya ivela. Patila, walichetekela ichi, ishita. Pilia efe tuache tekelafye. Bena te kutima le kwa mpashi wa mshiro wisemo. Bena te kutima kwate inshina ya lungama. Nesa ali kwa taivumba ilinga bilikisha. Eri ochila muntu aishire bilikisha. Mali kwa tabamo abanga landila mundimi. Eri ochila muntu alilandila mundimi. Mwakwete fion sengefi. Mpaka chaishire wa chinshi. Muchine chine itaka ntaikwa. Nemipashi ya kubeleleka. Kubeleleka abantu ukutita ifi. Ifi ya kumfwa umfwa. Ilio tamawa lesa. Mulichina na karya. Elio malaya kunse no kuikala. Ubu umi ubuli bonse. Umo malaya kabilo kuikala. Elio kabili bala chita. Ubina Kristo. Kabili insonde. Ilekala no kulekesha watila chisuma. Kulekesha kulia. Ndifyo musuma ngefyo baba. Ndifyo naso sere nishitaimo. Iyabushiku. Paluwa nkumba. Paluwa mubembu. Imwe tekuti. Mwema ule. Mubembu, mubembu. Mwesha okumulunga mika. Mwesha okumwema ichi chiri ya temwe chivie. Ena mubembu ita kwa mbila po. Ena ni nkumba ita kwa mbila po. Ena taishi ba ufu sano. Ena angaya kubu nkolanya. Kabili alaya pa mulungu. Kabili alaya kubwa ngalo kwa mpila. Kabili ena ala shitafionse fifintu. Ena mubembu ita kwa mbila po. Ichi pitali wachakwe. Chavanga kapoli. Kapoli mwakale ashimpa mwana wakwe panshi pachishala nukulia nseke shonso kufuma pali chena kabine fintu fionse chisuma chiria ena ni kapoli imwete timu mwela ule ena ni kapoli kabili uria imusango wabe mbubabe lamo lelo ilio mulea nukuita mwemene umina Kristo nukushimpa mwana wenu pamuna ena yena tamuli uwawa makuchira ena lelo muli ababipishapo kumeni mkatika chena. Leke niko kuisonde, leke ni chive, lekele ni lesa. Leke ni chive, musango nshi, mlele kilako. Abantu wengi sana, bale sunguka inelo, bale sosa chisuma, mina Branham, musango nshi, mlele kilako. Nalishi wa mwari umfuwa masambilo, ayafi avu lesa, ayengi palichena, leke ni chive. Abantu wengi, babomba fie, no kupiba, ukwensha kule kilako. Abantu wengi, bale sano kutosa, nalino kubapa kule koku, yama kumiyane. Pakutila, ninga chite chintu chimo. Tamu kabila ukuleko ukulia nshi kwa makumiane. Imu mule kabila ukulekelako kuisonde ne fintu fionse ifya abuchiwa. Nukusenda ichebwe chakwalesa mumutima wenu. Mulingilo kusambilishwa ifya kuchitachiria. Imwe, tamu chichita pakutoloka toloka. Nangu imwe kuchichita panshi kuisha kuleko kulia makumiane. Imwe mula chichita nomutima waipela kulilesa mparume. Ngakama nakanono. Na chimona kama na kandi ya kanono kunu makulia. Vanyi na kwensha ukafuika karikoti ya kanono munoru chelo. Kena kachirafiru wakubika ukuboko kwa kwemulia. Kena takaishi wa musangonshi. Imwa mulingile ukutungurula kakuboko kakwe akanono. Kena kalefuwa ya kuingisha kakuboko kakwe mulia lelo kena. Kalepa mpansha nche mumbali ya kena. Kena takengisha mwilaya. Kari ishiwa kutila takari mwilaya. Kabiri echo bushe. Na mwishi wakutila tamuli hawa lungama na lesa. Kujo mchili mwene amba kubepa kuchite fintu fionse. Imwete timuwe hawa lungama na lesa. Chilesa kama na ubu ingi kwa machari timuwa wako. Mpaka umwe wenu baisa piribuluwa. Munyina ili amichi tine ya kale. Nelo chiria chili nokubila usha nokubika umuto. Umwe wenu chisuma. Kukwensha au kuingisha mokuboko kwa kako. Kena karingilo kwanta umuntu umo. Uwa kukatunguru la mulia. Ifya kuingisha mokuboko kwa kako. Yena ilio kaingisha mokuboko kwa kako. Mukalikotika kwa kanono. Kale shibo kutila. Kalifyo buino. Ulie msango chave lamo. Na mwina Kristu onso wafya wa chipia chipia. Ilio mchine chine aingila mulilesa. Alalole kesha obumi wafya nechebo chakwalesa. Kabili aleluka. Ali uwalungama na chonse cha chena. Ali kuata ukutekanya itongwe umutalalirwa ukunakirila amaka ichitetekelo ukutemwa ukusekelela umutende ena tasunkanishiwa gabemba ule chushiwa ena tasakamana pakantu konsa kanono ena tatoloka apana palya ngakachiriko kapewo tolo palibemba wamwela ena ali ikala umutima wakwe walisanguluka. Ama tontonka yakwe, yali sanguluka. Ama pange yakwe, yali sanguluka. Imibombele yakwe, intu ya lungama. Kabili ali ishiba, ala chita ukulingala nechabwe chakwalesa. Kumbo konse, teti kumutenshe. Ena, ali lungamikwa nechabwe chakwalesa. Ali kwata ukutemwa kwa bulesa. Ukusanguluka mumutima wakwe. Kumwa umeonse, no mwana kashi. ena ali kwata, ena ali fuma kufintu, ifya mwisonde, fyali pakuli ena, ena, tale fifuaya na kabiri. Chinshi, ketimulenge omukashana uwa kwa tampashu wa mshiro kukwala, ifya kukwala fija, ifya mimonekele ya vipa, nukuya kunse kulia, apafye, yo mkwai. Nomba takulu mulandu, uwa kuyano kumweva, ukutila, narufyanya, pantu ena, tamu chetekele, pantu chiria fyecheka, echo aishiva, kulia ekusekele kwa kwe. Umwana kashi alafuala tulio tuntutu nono, ukuya kunse mchungulo bushiku, intufye, ava umebabo baleisa kunganda, ubuteko, nokusosa, kwe mpolu bansa echo, kabili ulenje wakutila chiria na chirunga maa. Mwana kashi, chile pili ulokuso kutila iwe, iwe ulimubi, chile pili ulokuso kutila, uli wabula ilale, lelo iwe, tawilu kankashi ukutila, umupashu wako wela, nao kuikata. Nitinshi icho winga chichitila, na ukwata mano ya lingo kuishi wakutila, takutalele, wena na kukaba. Palipo umupashi uwako wela, matila ine, ine, na ile kutalichi, na ukatinesa, ali umuntu mukalamba, lelo pantu aishire kwata mataki, lesa amupele umupashi uangombe ilume, nukumuleka ukulia ichani pamiaka ama kumichile lubari. Kabili amara yako ya kulile, yofyo bamo ama nakashibamo bachita, kulino enchende. Ya chishinka, kabili aishile ingirirwa, nefiwa. Omuntu ali ingirirwe, nechiwa, nukupulako efya kufwala fyakwe. Bali filirwe, okumufika efya kufwala. Mushemulemo na chonde pilibula, tena mipashi ya kubeleleka. Ulukutalu wenu, ulasenda chiria, kashimikila wenu, alino mwenso kusosapwe chirichonse, ukutino kutila, tamakalipileche kumichenu na kabiri. Ulia, emulandu wine, ulia ye wafya, mwe uluse, musango nshimu ino kushimikila kuibumba, ili ya makubi, kanofye mwabalenga ukupilibulwa, no kulungami kwa kulilesa, itakubalilapo. Akashimpa, imyona shabo mufintu, ifyafwa, inshitape yonse, ito mufwai kwa wabulwa, kabili, no kuputulwa, ukwa inshitai yakale, ukupiango kumakurulamba, ukuya kurulamba, no kulenga ala umenama na kashi, ukulungami kwa kulilesa. Leke niko, ifintu fionse pia mwisonde, leke niko kushimikila ukunono, upana kilila. Amen, shimikile nimbila nsuma, lesa, efyo asosa. Kama temwe isonde, temwe fintu pia mwisonde, ukutemwa wakwa lesa, takwawa mulimwe. Abantu kutimatolo kano kupunda nishita ya ushiku yonse, no kulandila mundi mikwati kuitila nchongwe, pa mkupo wangombe wauma, no kwenda fioru chelolu wako nkapo, nechipiu icharinga, ichakumina kobaso. Ukuyafye, ukutualida no kulande chintu chimo mucharichi, icho chiri no kulenga charichi yonse kupatukana. Tachiri nangu chimo mwisonde, lelo, ukubeleleka imipashi ya fiwa. Ndepaye kupekela kuchebo, ukolesa ama wasanguluka, wa mshilo. Amen. Kila chishinka, imipashi ya kubeleleka, ukuchimfianya nechebo cha kwa lesa. Uyupano umwa umetekale sana, asendele umwa nakashumu unono, akatoli kabali kwa taiku mikulia lubari. Mwishita ya kwenye kuleka okupa kumpeko, tunafuma mundu pisha kwe kabiri na pampumi ya kwe. Ngakashimi kila umusuma, wampashi wa mshilo. Na tonton kenye, uliomwa omeani kwa etebo tolo ili afia fintu, mundu pishamwa na kashi ale ale subabantu na yena. Uluse, chena, imu kanya Kristu. Kilesa kamana, ngomu lopa ulefu mina, mumona wako ya temo kukuma, pampumi yako ya temo ni kuisa, munyina takwabo, umu lopa uyonga senda, pichipulocha kwa Yesu Kristu umwana wako lesa. Ulia emu lopa teweka, uona ishiba pachili chonse. Enali mbiani kwete, ama kuta kupongoloko kufuma muku woko, kumo kabili, umuangashu kufuma kubie, lelo, nga mwachi kuonfia musangori wonse, wabuka pepa, chena, nikasebanya. Ukumona, ito waka shumikira, bali noku wila ichintu cha msangofiria. Enfio tukabila, kumwekela kuibuku, ya kuchungurula, ukumwekela kutebo cha kwa lesa, ichi, tebo cha kwa lesa, baibele ya kale ya parwa. Matila, chisuma, jino mwenso kubachiria mna Branham, jino mwenso kutila, na nalufio kusangala kwa ndikumo. Mulandushi, tamwaishi baifio kusangala kwa haba, na chisoso kutila, tema ulatakolwa, pakuya kunse, no kuya kolwa. Ena lifye wafulungana, ena naishiba, ena labuka uruchelo, ena nakwa tamalanda okukolwa. Alaya kunse, nukia senda mabotolo ya bila temwa ya tatu, haya walwa. Kabili alaya kunse, nukia senda whisky, kabili nefintu fionse, fya msango ulia. umunono kapepa wafuaka alekala kunuma nokupepa nokuputira kupitira mumyona shakwe kwatiri shitima lya gusu epelafye tiremwe laula kuli ekusangana na kweka aishiba tiyate fyeka efya aishibapo ena ninkumba kutifyalirwa kansoni palimwe mwema itungo kubamena Kristu nokushintira pa fintu vya msango ulya kukusangalala iliyo imbila nsuma ya mpashu wa mshiro tayaba chimbikano imo ikalamba ikulinganda ya maka ya kusangalala imbila nsuma ya mpashu wa mshiro eku mpishi wa wino ukwapililika kumuntu onse uyo ukwe itamalanda mulino kunwako kumbila nsuma ya kwa Yesu Kristu ukwisushwa na mpashu wa mshiro mulyaba isushwa mpaka mafuma palili sonde amen ukusangalala kushingalandwa kabili kwa isushwa mwono bukata kulaba ukusansa mshiwa ukwa kutuwalilila wena kumfishiwa wino ukwa kutuwalilila wakolo waka suba no ushiku amen chiria echebo chakwalesa ulukuta ulensa ukutanisha hapo echintu chimbi balingira kukwata kamutebeto akanono ukobo nsemaya kunse kurulamba pia kwa tamalila umutebeto wama kadi uwa kuisa chapa mkuisenge chiria chichinka kukwata amasha inshitashimo uli mwenganda yama membala inshitashimo mchipinda cha mucharichi amasha ukupyanisha ukwesho kukwate chintu chimo ita kuikusha mulandushi pena libumba ilikalamba ili ankumba nanguchibefyo pena ninkumba ita kwambila po kamali talile ukuisa mkwampana na Kristu pena ngamali kweto kusangala kwingi ita fintu ngafyari ifyafwa nganshu kuchila pakati kabushiku kulibena imbila nsuma kukunwa pamupashi kukusangalala kushingalandwa kabiri kwa isulamu bukata mwela ulo mbembu kwa tenu luse paliena lekeni atuwalile no kupepa impaipi yakwe lekeni anwe ubwalo bwakwe lekeni akwate amalila yakwe aya makadi chidia esansa shakwe mwela ula kukwisa kunganda nefintu fionso wanaka kabiri wafu nshika alefayo kusangalala kumo ichintu icho imwe mulingilo kuchita mwikala ubumi wabule sanganshi ita kutila kutimwashi ninkusa kulieno kutila imbila nsuma yani kwata imyanda mishira kuchira chiria kuliena kabili ena ngaafwa muri ulia msango akesa ya kumbo wabwalwa wabwakwe tija finko lwa nkolwa ita wakasebanya nga ena afwa ukupepa ulio mpaipi wakale lesa nikapingula wakwe kaina afwa kuya kunse uku ukulashana nokula enda enda nefya kukwala fya bula ilale lesa nikapingula wabo lelo kuliko chintu chimo nga mwafwa pesamba ya kusuba kwa maka ya mpashu wa mshiro ndofyo Stefano achitile ini walo lekeshe mchizo chakwale satile nimo na umulu ukutenama na Yesu na iminina ukuboko kwa kulio iwo leya kumulu nga koni kuchisa chakako amen imi pashi ya kubeleleka ukutimfianya nechebo chakwalesa lekeni chive lekele niko musango nshi uchichitila mwamunina Branham kulekela kofye epelafye efye mulingilo kuchita sende ni chebo chakwalesa mwyesho kubomba chintu chimo mwyesho kia pachipa ilo nukuma paliche na kubilikisha lesa mpeni mpashu wa mshiro chikulu mpeni mpashu wa mshiro wene tawaise imwe okulauma palichiria chipa ilo chiria za chichita chisuma nangu chimo iyo uliete musango wishilamo chena kusenda wene pachako chakwe nolekesheni kuli Petro Petro ali mubwafya kamu nege kwati ali nokufwa kabili ali mwene shikulu wale isa okwenda pamenshi kabili atile shikulu gaulia nimwe leke ninjise shikulu atile isa kuno nomba Petro atile nomba dolene ni paliminenti shikulu leke ninje mkule kwa kulia ishi kwa makumiane ukumona nga kutunaenda pali yali amensha tema yo Meshkulu, leke ni mkwate umupashu wali nga paline, pakutila ningashani na umupashi, nokulandila mundimi, mulububwato, liena, kutinatampira kunse. Iyo mkwai, asendele lesa pachabo chakwe, lekele niko, kabili leke ni chive, lesa ali musendele kumupisha. Nata kutila lesa ali kumenye mose, kabili antile mose, kabie kulia muigupti, nokwema farao, leka bantu bandibaye. Gacha kutila mwasa asosele, leke ninde ya mkuleko kulia nshi kwa makumiane intanshi, kabili noku mwananga nini kwa techite tikelo chari ingo kuna kila imweleza. Peni chintu chimo, chintu chimo na chimbi shikulu, leke ni mwebe chintu chimo, leke ni mwone nga kutina ingila mupashi intanshi. Mwase tata lido kuipusha mepusho, nangu yamo, enase ndelefi eleza pachebo chakwe kabili, aishileya. Kulia emusango mulingira kuchichitamo sendi nifyele sapacha bwachakwe yena muleshi bokutira mulino kuchichita ena talole baka ichintu chimbi chashire chitika ena ilefye pantanshi nokuchichita ngapa lwakwa Elia iliyo aishire ika palupiri ulwa kameo ali pali anstaitali sana kabiri ali kumenyo mwana kashimukamfwirwa kumubusu wene ali umulebeshi umwinafyalo kabiri iyo ena amu kumenye kulia ena ale kumbilisha utukuni tumo mulubansa kabiri lesali mwebele kabie kulia kunganda ya kwa kulia mkamfirwa ito nyari nchende kulika shimi kila kuyako enyo aile kulia kunganda ya kwa mkamfirwa kabiri iyo ena achitile ena akwete utukuni tubiri atile nichinshi icho olechita atile nde kumbilila utukuni tumo ni mkwatafye obunga obwalinga okupangira kutupapa tutubiri utuabunga Buliafye weka ebo nshere nabo. Papite miaka itatukutula ili otuwa kwete mfula. Kabiri atile, kanshi na lapanga ututupapatu utuwa bunga. Kabiri ine no mwana wandi tuwala tulia no kufwa. Atile, mpangila kamo intanshi. Aleluya. Owe, nchi wandiko wafulunga nako panono. Lelo ndi kuluba ili wakwa shikulu na nguchibefyo. Atile, mpangila ko kamo intanshi. Pantu efyo asosa shikulu. Mwachimonecho, chena nichinshi, kwa yeni intanshi ubufumu buwa kwa lesa, nobulunga mibuwa kwe. Tebufumu buwa kwa lesa, nechongo echi nono, tebufumu buwa kwa lesa, notuwa kumfa mfotu nono, tebufumu buwa kwa lesa, naka nono wakate mwakaria. Nelo lesa, nobulunga mibuwa kwe. Nefifionse fintu, fikalundua kukulimwe, niken intanshi. Nomba. Uliya mkamfirwa ali umpile chiria. Chitetekelo chisa mkumfwa kumfwa kuchebo. Antile chiria chebo cha kwa shikulu. Pantu uliya muntu wa mshiro wa kwa lesa. Uliya nikasema wa kwa lesa. Kabili ninchi wa chena chishinka. Kabili chiria chebo cha kwa lesa. Nomba enatavu tuike ukuchilu kwa kuipusha wena mpalamano. Ifya kuchichita. Enatale kwaya ukwa kanya yako kabili ukweva wena mpalamano kusosa. Nomba chishi ito mule tonton kanya. Kashimi kila alikulia kunganda ya ndale sosa. Ichi susi. Chinshi icho ole tonton kanya paruwa ichi. Alile. Atendeke ukulafumia. Enalile keleko. Enalile keleko kukio akwete. Ukutila enga kwa taifingi. Chiria echo isonde lifai kwa elelo. Chava imi chitile ya kale isuma. Ya kulekela kukupio wakwata. Aleluya. Enali kumishe. Pakutila engesu shiwa. Enali kumishe ama futayonse. Ayo akwete, kabila mafuta yonsa ayo akwete, kabila obunga bonsomo akwete, kulika shimikila kubufumu kwa kwa lesa. Kabili, ilio afumishe bonsemuria, nesali kile aiswishe mpakwilo no obunga, aiswishe mlongo wa mafuta. Ami kile na kabili, mumbale inya kwa kashimikila, kabili yena yari ishile, ukuiswisha na kabili, wene yari vikile monshita yonsa afumishe, wene aliswishe. Nala sosa inelo, bomu ntu, haino kufumia uwelewele wakwe bonse, wafya kuchita chita, no kupashanyo wina Kristu, no kuleka mpashwa mshiro kusende chilo chakwe, kulino kubo kukutuluwa, ukulino kutendeka pa msebo, wa eti na pene, uko kulino kupita chalo chonse. Lekeni, uwelewele, wele ni kutabwe chakwa lesa, kumye nimo, pakutila, mingesu shiwa. Imwe, mulekeleko, na lesa, alino kuleta mo, imwenga mafumia. Lesa alino kuisusha mo. Tonse utuntu tushari inga utuwa. Ulingile kuchita ichi. Kabili ulingile kuchita chiria. Kabili ulingile kuchita ichi. Kabili ulingile kuchita chiria. Tabako. Tifumye mumweobe. Sosa. Lesa. Dekenu kufumailelo onse. Akasuba kelelo. Mbe wenu onse. Shikulu. Na isano mtima. Kwa kontoka. Na isano mpashi wafunshika. Nalimutemwa. Mwalishiba nalimutemwa. Kabiri nde faya ukulabako ububonse uwele wele wa ukuleko kulia ukwanshi kwa makumiane nukumona nga kuti na palamina sana kulilesa kabiri fionse ififi ya nafimbi wonse ubu uwele wele chilekeni takwabe chintu nangu chimo mchebo iche muewa kuleko kulia nshi kwa makumiane takwabe chintu nangu chimo mwisonde iche muewa kuleko kulia kanofielesa nda muewa nda mwaleko kulia Imu tamwa konfensala, ukuya kulifi fionse fintu, ilio waleko kulia mnina, ukawo wa sangalala, nensansa inshita yonse. Atile, mwimoneka kubantu, ngefyo babu mbimunda bachita, netabu ndama ichi nso chawa, dipakule kwa kuyaishi kwa makumi ane mbale shandi tashani ngela kabiri nindu fiyama paunda makumi ya tatu kabiri vali nje wa kutira nkamone kawino sana panuma ya itinga chapwa oh we uwele wele tena mipashi ya kulembeleka ya kwa kasebanya kukia pachipa ilo nokusosa ubukata 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 mpaka ateti musosepwe chintu chilichonse nokusosa mningilo kulanda mundimi iliota mulapokelela mpashi wa mshiro uwele wele tifunye nimo umye ni chili ya kufuma umiwa mbele yenu no kuisa pachepo chakwalesa atile lapile ni chila umo mulimwe no kumatishiwa muishi na liya kwa Yesu Kristu kukulekelewa kwa membu shenu kabiri mkapokelela ichabupe umupashi wa mshiro lesa tasunge chepo chakwe wene teresa amen umye nimo veinawa isushiwa amen nalitemwa chiria chiria chembo chakwe lesa yafyo asosa chiria chishinka kabiri ilyo lesa achisosele lesa alino kusakamana chisuma ifya kuteanya fyonse ifyo muchita fyonse ifya kuya kuchali chimuchita chaba fye kwati kuno lubali uko bapanga bamotoka uko bakula impendwa ikuru yafipe atemwa impendwa ikuru ya mamotoka aya kuendelamo na lebo mbakulya kabiri bala senda no kupanga yali ama basha ya kurwa ya suma nefintu kionse no kubika mo imbao ya kosa imbao ya telela kubikwa mumbali monse kabiri fintu kionse kufia yemba sana no kubika pa msebo kabiri yali ya fwango msomali wapa chibi pali ya pali kele injini tamuli ya mafuta muli yena yena ikala fiparia ito chifuai kwa ilelo mulilo umo mchaku vila ushishako ito chifuai kwa ilelo kabiri la chimo ifyo chifuwae kwa ilelo ulukuta kubila usha ikintu itakaba sana itabila uka ito chabako ukubila usha ulubembu kufuma mubumi wenu kutemwa kabiri inga teti mutemwane umonombie musango nshimulino kutemwa lesa uota mwamona ukutemwa kula fimba pamembu ishingi beni mkutemwana na lesa liena mkatemwana umonombie liena mkatemwa ulukuta mukatemwe chalengere mukatemwe chilichonse chabulesa kabiri mukataluka kufinto ifyamu isonde imipashi yakubeleleka ile ya ile enda enda kweba abantu ichi chili atemwe chibiye balingiro kuchita ichi balingiro kuchita chilia ni pamulandu wa kutila ifilonga nino yalima kabiri yali kwata obusokololo obunono itakutila balaso sa chisu manomba nalichetekela kutila muntu nalichetekela muchintu cha msango filia ngokubirikisha muli bayibere kila chishinka kila chine bali panga ichironga nino kufuma muli chena iliyo wabirikisha na ukwata lelo takwete umo ali mine atile ukulandila mundimi kila chishinka kila chili muli bayibere chisuma iliyo mwalandila mundimi na muukwata lelo abengi muli bena bali landile mundimi kabiri tama ukwete mwamona kila techo iyo mkwai abengi muli bena batile chisuma tulingilo kusesema lolekeshe ni kulibali ya waka sesema na masengo pamito yavo kukula toloka tolokano kusesema mikaya atire imwe chila umo alebepa amen chisuma lesa tesa muni ulio msango lesa esa kumutima uwa ufumachumi uyo uisa no wafunshika umupashi uwa kontoka uyo uya kutanda mufilamba kukwa bulo kutushika akesa na kabiri uwa sangalala kukuleta pamona ena ifya kututila chisuma amen na uchumfwa icho mune ifingi nganshi ifya kusambili la pafiwa iwa ukubombela mumyeo ya bantu tulekesheni uko chilemesha ichisabo chachiko tulekesheni umusango wabumi umuntu ekala moneni umusango bachitilamo tulekesheni umusango bachita moneni ifya mapange yabo yali tena chava nge chinga chitwa kabiringa nali mwebele chilia nchilafie imo aya pano ama motoka yonse naye atanti kwapa umulu uli mu Charles Town imwete timwende nshirafye imo mwingendelamo ni motoka kabiri umuntu uli wonse uyo uchiruka umushiru alingire ukuletamo bagalo ni masano aba mafuta iya pa motoka yakwe lelo ye nanga takweta mafuta ena teti ayenshe chisuma chilia ni filafi inefye kupilika umusango tabelamo mumulu nga wafwa upabula lesa chilesa kamana ifyo waikele kabiri ubwingi kwa mamotoka wapangile ngo kutemwa kwa kwalesa takulimo mulia ukumu chintila mufumu wa kwalesa waliluba wali wa chituntulu nechichiri chitunturu temulandu ipyo mutine uyu mulilo ulepita umu ngata chikwete ulusale wapanshi teti lwake ila chishinka imwe mulingilo kulimbwa okushimpwa mukutemwa wakwalesa owe munyina leteni chiria ichishiri chitunturu na chiria ichitunturu chapamo mulino kukwata ulubuto ulubuto ulwambila nsuma ulusuma ulwanshita yakale lekeni ulusalanga nekufuma kululamba kuya kululamba tamakatale ukulukwata ukwabula chena temulandu ipyo mwinga tutuma nokutoloka uko mwinga chitane chitunturu mulingilo kukwata ulusale ulwapanshi kukwasha ulubuto amen Mushemwali tala ukumona mukabike ulusale lwapanshi apa palichi kabiri chonse cha shala chirawera mo umo chifuma ukuyafye panshi pamushiri kabiri chilanshita iliyo muntu alimbwa nokushimpa muchebo chakwalesa nalimba nokumushimpa mukabale kulya uko inanga itaku kakilako chakwalesa taletelwe kulya okwasha ulubuto lwambila nsuma amen Na mwishi wa wafya, abantu muli ifisika la mbe fikulu ifi atalajidwa. Ifima saini, ifia mimonekele kunse uku. Ukube pekesha kushimikila imbila nsuma. Kashimikila, umunono alishire kuli ine mailo. Hava kulichimo, ita filonga ino, ifia pulishamo, ifia abamo, mumpanga ilelo, kunse kakwa katolika. Atile, nina Branham, hindu wala, kabili ndi wanaka. Atile, balino kulenga ifobonsi baka shimikila, ukukwale mingila, nukupidibula intenyeshi shesu. Kabili ukushimikila ifintu pimo. Kabili balino kutueba ifia kushimikila po, tila mieshi tatu. Atile, teti nchimi ni nena kabili. Atile, nchinshi, icho ningilo kuchita. Kuche ningilo kutendeka kushimikila mbila nsuma. Natile, munyina, ilio lionse ulinatiriye chironga nino. Chipelo mchinshi, ule sosafye ifio baba. Lelo, ule ya kuri presbita, owe ya temu asuprintendenti, owe wa buteko, noksosa, mkwai, nimpia wa chipia, kumupashu wa kwalesa, ichipano ichepo cha kwalesa, nga mwala nsuminisha, kukushimikila chiria, ndino kuikala mulu kutaluenu, nga atamulekita mkaya, pere ni chukumuntu umbi, ulie musango, uwa kuchichitiramo, wilaisha kupita mumbadi, wilaisha kuchikana, kumakunse noksosa, ifyo chena chiri, jisuma. Atile mwina Branham uleto ntonkanya kutila kutina kwata ulukuta Natile ukuli chitumbi chanama baka pumpe bala longana chilia chishinka balino kukonka Ngoma ume inchitaimo yonwa kwete inkoko isha letota Nomba chena teta kusekesha chile chipiribu la kusekesha Nde chipiribu ila kuchishinka Ena alino kubika inkoko yakwe kabili ena takwe tamana ya ringa Abi kilepo ilini ilia chibata parimo Kabiri, ilio shonse shato telwe, akama atakali akantu, akale moneka kakusekesha, inkoko utashata la kumonapo. Eito inkoko kuti ya ita utukoko kabiri, utukoko tunono kutuwaisa, lelo wakabata, takaishi velu liolu limi. Lelo obwishi kubumo, na nkoko wakale, ali tutungulu ile kunse kunu mayabutala, kulia kwali kwa kamulonga kunu mayabutala. Ilio kari ya akabata kanono kanunshishe yali amenshi, kari butukile kumenshi, na makanga nshingefyo kengachita. Na nkoko wakale atile kokoko 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 kabili akabata kanono katile honk 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 kale butukila kumenshi chinshi kena kali nimbata kuchifyalirwa iyo kanunshi shamenshi munyina kena tekuti kataluke kumakulie na pantu kena kali nimbata kabili ndeso sainelo abantu abali bonse abo muchina bale kwa yokusangalesa tabaka suminishe ulukuta ululilonse kubeba bena ifintu ifyote tibekale chiri atema chimbi kamari kwata ichiftari lwa ita kwa lesa muli imwe muli nokuya kumushilo muli nokuya kuchintu chalungama muli nokuimini na chintu chalungama muli nokuchita chintu chalungama muli nokutontonkanya chintu chalungama muli nokuikala pa chintu chalungama nga muli ichibata mwali temwa menshi nga muli bena Kristu mwali temwa Kristu nga ulika sebanya wali temwa ifintu cha wakasebanya nga ulikubi ulali ifintu cyabola ngoli nkumba ukali omufundo Ubelele pesa ilelo. Chisuma. Imwe, ukulumbula kutila, mulipamulu hapa. Ukulie fintu, itia kwa shikulu. Elio kuya panshi, nukufunda ula na kasebanya. Kuliko ichintu chimocha lubana na wene. Leke nukumfila, kuli imipashi, jena fiwa. Temulandu, nga mwali nukuiminina mweka. Aba umenava na kashi, awaba atala ukupendelu hapa chintu chimumpepi. Bali aba umenava na kashi, awaba iminine beka na lesa. Tolekeshe ni kuli mikaya, ifyo imini nekulia, chefia, ngeri weli ya Gibraltar, lelo ili weli ya kale. Atile, chalande nangu chimo, kile saka manefyo seminare, ile sosa. Kile saka manefyo lukutaluani lusosa. Kile saka mana ifyo infumu, ile sosa. ngaba futura kwa mujo wandi ndino kusosa fyesyolesa alino kubika mkanwa kandi ukusosa ena aluwalungama ena aluwalungama kabiri inelo aba umenama na kashi mwilapo samano kufyo esonde limukwatile nesta kupapatila kufyo liakwata umusango wa malale ya malwele mwakwata nokusosa nga mwailunda kulukuta lino kubafyo wino yaria malale ya yabufi chinshi mchilimwani kwata ukurwele walubembu chila chishinka lelo ndekwewe chintu chimo mnina icho chilino kukuchingirira kufuma kulubembu chilia nichi isa kumuno pa uawama wakwa shikuru Yesu Kristu kabiribe inaba insushi wana mpashu wa mshiro kabiri chilia chika mchingirira kufuma kulubembu lonse kabiri ifya kukabira fienu sikawa ifya kurola kumuru kabiri tamwa kwa kwate inshita kufintu fya mwisonde na tupepe chifwe wa mumulu idio tulemo na imipashe ya kubelele kapabantu kabili kuishivo kutila yena ilesu sha ifintu pia kwa lesa ndepe palesa ukutila malaikata uma ome onse na umwa na kashuguli muno ilelo lekeni uno ube ubu shikushikulu ukutila walinoku iluko kutila ubu miwavo tabule lingana nechevo kabili vena maleo mfila kuchintu italubana ukutila kasebanya alewa sansa musha na maria isha ya chine ayakale haya mfutavo ifyakale ifyabola ifyabipisha ifyamwisonde kabiri ubu nkolanya bwakale wakulangisha ifikope kabiri na television yakowela mwelesa pintu ifishinga chitwa kumwina Kristu kulekeshapo lesa china tulengo kulwala mwatile chilalenga imwe ukulwala ngamalushi mwatile imbwa iwekela kumalushi yaiko kabirika poli ala wekela kumatipa yakwe imbwa iyakale ilino kuluka ichintu chimo kukumona uafyalwa chitika uakale ulingile okuba omuntu wabumbi munda aisa kuchipa ilo kabiri kwati mulino kuluka esonde nalioli ino kutuwa ilafye vena wala wekela no kulia ichintu na kabiri mwelesa tanguruleni nganda yenu shikulu haleluya tumeni umupashi wa mshilo nokushinina upa musango uwanshita yakale ukokuli nokusangula ifya kukabila kwa muntu nokusangula umwe wakwe nokumusangula nokumulenga kubechi bumbwa chile ya kumulu mupeleni wekesheni pamaka yakwe nemila po yakwe nga kapumpe pakutila ena enga pupuka nokuchimfya ifintu fya ilisonde nokuyamu myulu mulia uko enga muna mafya yale isa kufuma patali peleni chishikolo mapashe enye waka sesema benu kulibena kulibaka pumpe awala kwete linso ili akaka pumpe kutibaya pamulunga nshino kumona fintu akale sana ili otafirafika kulia mwelesa paleni ululu kutaulu nono paleni ababantu abesa kuno paleni abeni mumpongolo ilelo kabiri leke ni veshibo kutila imbila tachile yetu wa kumuntu umo telo ya chile yetu wa fiema kamaka shikulu kulia mwala kwete ifia kukabila ifia chilamo ukuishi wakutila ubu shikubumo tulingi loku imi ninachapamo mbupingu shibwa kwa lesa kabili ukuishi wakutila tukesa pelwa mulandu pa kuishi baichine kabili noko anala ndachena sata ndepe pachili noku sendwa pa muti mauli wonse muishi nalia kwa Yesu nemitwe Yesu yako ntama paka shitafye nde sungu kanga kuliko umo muntu munolu chelo winga sosa mina Branham nindu wala kabili ninaka notu utuntu tunono utu wakale ninkwata utuntu utuafye utuwala mbatila pali ine nshita itali ine lionse okulanda mkukana lungama ine nda chita ifintu ifyo nshilingi loku chita kabili nalichishiva tachari nga kumwina Kristu shirefwaya kuchita chiria lesa alishiva shirefwaya kabili shirefwaya kumfwila kuli ulio mpashu wakale na kabili echintu ichi mwesesha panshi nshita yonse yabu miwandi kukana kwa tokute mwa kwine kwine no buntu nga muli Kristu ndefwa ya iwe umpepele kwa mnina brana mkutila chili zino kufuma pali ine unobushiku ushe kuti wa emyaku wokobe umutwe onse uwakontami kwa lesa mupale owe mwe ama woko ikumi na fibiri utuntu tunono tuwakale utushalinga utuntu tuwakale utunono uto utulenga imwe ukulanda atemwa akutampa akutendeka chimwe cha palange fikanse finono mulukuta ukulenga imwe kusenda imbali nechintu chimbi ngafilia owe chilia tachili chabulesa chilia lubuli pakati kaba wananyina kabiri mwina chita chilia imwe tamulefwa ya chilia imwe tamulefwa ya chilia no tuntu tuwakale utunono utufipiu utuwakale utunono nefintu fionse fiashala kukumirenga imwe ukubapanshi so seni lesa nshirefwa ya chilia chintu na kabiri nintendu wano kukana chena ndi uwaite ya nyailelo kuchiposa nje isa nomba shikulu kabiri ndefwa ya kutalukako kukuite mwa kwa ndikonse nga mnina lenchusha ndino kumupepelako nanguchibefyo nga matata lenchusha ndino kubatemwa nanguchibefyo Ngomkashi wandi ale nchusha temwa mulumi wandi nakulaya afye waite afya kulilesa chikulu ndelekesha afye kubukumu bwenu ndefa ya mano yandi kubaya ololoka ndefa ya mutima wandi kuisulamo nokusangalala ndefa ya okulaya afye idiwo kwafya buli muchine mupepi naine nalyo line ndefa ya okuikala na maboko yandi pamuluka bino mutima wandi wasanguluka kulimwe chikulu okuishiba icho kutira obushikubumo nkesa mukumanya ndefa ya okuishiba okwa msango ya chikulu nengene kubafilia okufuma akasuba kerelo ushe kutima emya kuboko kwenu omuntu omoyo usha chimya kuboko kwakwe paka ishaka pitapo lesa kupale lesa kupale kashi tupereko olwimbo olunono iyo tuline mito Yesu ya konta mikwa musango nshi mule chipilibula muchine muyesho kwangala nomba ino tenshita ya kwangala ino ninshita ya kupokerela ino ninshita iyo mulingira kupokerela tena iseni chifumieni ino ineshita ushe mwalachita iseni pereni fionse fio mkwete kulilesa toseni lesa nchikwete fingi ndifye umwana kashiwa panganda umunono tetinchi tefintu fingi ngashi shikuru lelo ine kutina berenga baibere yenu kutina pepa chila bushiku kutina fumiamo ifisoso fionse ifye filimano yandi kutina posa fionse filie fintu kunse njuwa shininwa pafintu fingi ifyo kashimikila kisosa runonu chelo echo ine ndiwe fiposa la kunse lelo chile fifuaya lesa msusheni no kutemwa msusheni ne chintu icho chili no kunenga kutemwa umuruani uabipisha na kwata ndiye chifuaisha nganshi shikulu hidio alelisha pano usheta maise nomba no kuimini na pachipa ilo pakashitafye hidio tulelonga na neshiwi liepepo na mle bilibula chili ya chine nomba na mle ala iteanya mchine chine kuchikana imwe tamwashe chichipa ilo ilelo na chili ya pamutima wenu gamwala isa ala ufumachumi kabiri soseni ndeisa kunonu bali ukuimini nafye pali miniti fye mnina Branham ilio ole kuata ishi wili epepo pamona ine paluandi ine ndefaya iwe uise no kupepa ushe wala isa nomba ne mito yenu ya kontamikwa ni nani wala imano kuisa kuchipa ilo no kuimini na kushinguluka ichipa ilo Temulandu inshitobu tali iyo mwaba umina Kristu. Kabili mchilimu alikuata ili emi pashino no yakale. Iyo ila ndakuli imwe. Iyo ile nga imwe kusasuka. Ile nga imwe ukulanda pa muntu umo. Iyo muntu umo aisa no kutende kukulanda pa muntu umbi. Mula ilunda pa muna bo kabili. Owe, ukumu Musa pa ulafye. Chidia chiru wo mnina. Uyesho kuchitachiria. Chidia mkulekelesha chika kulenga kukana sangwa. Mumpanga ya bulayo. Nga mwali kuata fye utuntu tuwaka lotu unono utota mulingi lo kukwata ngo kutemwa kwa kwa lesa mchine chine takuli mumutima wenu ushe tamwawe na amayo na umawa meokuisa kunono kusosa lesa panopene fye nala chifumiapo lunolu chelo panopene nala fuma pali chichipa ilo muntu wa ibela ushe kutimwa isa ushe kuliko mubembu uyo ushila pokele la Yesu kabili wali shiba kutila uli mubembu iwe tawamu ishiba nga kapusu shaobe Uletila, mnina Branham, na tonton kenyina likweto kusanga la kwingi, nda ya kumasha na imitebeto na fionse fili ya fintu, nda tamba ifirangisho ifi alubana, kamili ine, nda bilenge fitabo ifi alubana, nda bilenge ama buku ayakale, ayakwatamu amali asha ya kowela muli yena, na wango uipakisha kubelenga yena. Mnina, kuliko ichintu chimocha alubana na iwe, icho, kukabila kobe mamona mukaleke ine ukumona ifyo muntu abirenga lekeni ine mwone ifyo atamba ukumfwa kunyimbo omfwa obushikubumbi ukulaisa muli motoka umuntu umo aishire mupepi no kuisula chilimba chandi chimo isha palange nyimbo isha kale isha kowela natile isala icho chintu chile fwaya kumpa ityo. Iti mwesi akale fintu iti ya bugi wugi. Atile chinshi, nalitemo kumpa filia natile, chitia ilu wachobe chali rubana. Iwe, uli mchirubo. Iyo nali kunseo kuishi kuishi nono pano mayachilia, pamulu kumbali ya lupiri nangu kumbali ya kalupiri, ukuloba no muntu. Kiefi unifino no fiane imba. Utuni utu itwa lax, wale bilikisha, akonyaka kale aketwa, nightingale, kale pupuka mulwelele, atemwa nightingale, ukuimba malumbo, na bilikishe kuli ulio mulumendo, natile, ulekesha mulumendo, chiria yenyimbo shandi, lekafye shiria shitwali lile, chiria chirimba chandi, lensala fituma, kukunyimbila ilio ndikuno, chila taliko mweo wandi. Icha wama, ukuchira fionse pintu, ifya flunga na ifya kale. Ukuchira ifi fionse, ifya kale filimba, ifya fiwokoshi ukobuloma. Ukutuwalilila, ukote kutimuye nangu, ni munchende ya chintu wingi. Tena chakuli ya chawaka sevanya, tena mwina wakaka sevanya. Ukukoweishi wafye, norubembu. Uwishe walikanta ikwe kunse uko, noku ipakisha filia, kiliyo mabika shirienda lama muli filie fi woko shifino no ifiakale. Kabili fionse filia ifintu ifia fiko ifiakale ukuisa. Mula ipakisha filia, chanso ni kuli imwe, imwe, muli awa wele ranuma, imwe, mwalitalu kakufuma kuli lesa, imwe, tamwa ishiwa lesa. Kamwali ishiwe lesa, muku velo luse kwa membu shenu, imwe nga tamwa talire kukutika kuwele wele uwa msango filia. Kutichawa ichafwa kuli imwe. Imwe kuti mwaluka chena, imwe chamule chifuaya, chakulia chenu, chari wamisha, mwalite mwalesa. Busheta mwaise mnolu chelo, nukufuka makunulu bali, na ava, avale yevelela mnolu chelo. Ava pano, ava umena, ava nakashi, na ava fuka mapano pene, vaba avena Kristu pamiaka. Chile susho wina Kristu wavo, elo ifyo ndensho kuchita kubemo kutila uliachiwa, eoleva lunga, aleva chingrila, kukusangalala okutontolo. Umupashu wa mshilo, eku sangalala, tisuma, nda shibuka unwa kolwa, nda ya mkunala unwa kolwa, mba unwa kolwa, nchita yonse ya kasuba, nchita yonse ya bushiku. Omwe, nalifye, nalitemwa fya chiria, nda ya mkulova palichi, mwinchiri na mweka tula nde mupapata, nda ya mkulunga, nukula imba malumbo ya kwalesa, nda shimikira, ukulikonse ukonja. Usheta mlefwaya kubamulurio msango, uwa isushwa na mpashu wa mshilo, ula msansa musha. Owe mwe, ukubwa mfabe na kuimba shirye njimbo isha kare shafiko, imwe kuti mwa luimba.
I am bound for the promised land, I am bound for the promised land.
Usheta mwaise, ukuyapamo, debu kisha ilio narimu imianda isano ya ifwe, ukuimina kulia ilio naleva tisha mwanda umo na makumi ya bili, pali ino inshita ya mwaka, kuno ulubali kululamba lwa mumana, ilio lulio lutanda, uluwa luchelo, lukalamba, uluwa inshire, luleva likapa mumana, aleluya, ishi wiriali landile kufuma mniru wenariatile, ubushikubumo, ukasaba nkanya imbila nsuma muisonde rionse, musango inshumubusu umunono, umulumendo, umulimi, umutu utuenga shitachiria. Ukusilami na kwa kwa lesa. Amen. Owe, nanu wala isa nokuya. Kumye nipo lekele niko. Icha kupinya chonse nomba. Mwila umfila kuliri ya mipashi ya kulibeleleka. Iseni kutukeni kuchabwecha kwa lesa. Efi asa shikolo. Bali shuka amwama kwa tensa la nechila kachavulungami. Pancho bake sushiwa. Na tukonta mike mikro Yesu nomba. Iyo tule pepa. Pamuna bapachipa ilo.
Once you remember this morning, you're there.
Mwema temui kwa vana, ndefwa ya imwe. iliyo okwibukisha munoru chelo imwe muri apa okukola ekipinine mulina okukola ekipinine kyonse n'olubembo lwalambatira kuli imwe. Paulo atile muba Hebere ekipandwa kya 12 ukomona okuti ife abashingulukwa kwikumbi lya nte erya kulefi tube abafule kyaffe nakyonse n'olubembo lwalambatira ife. Kabiri ndeso sanshi chimbi bantu kuti atepere nshita iya kulondolola ifya kwa Gideon, ifya kwa Barak, ifya kwa Barak na Samson na Yafta, ifya kwa David na Samuel na bakasisema vena kuchitetekelo eko machimfishe amabufumu abo mbere obulungami bamwene ifya lailwe bachirike utunwa twankalamo bashimishe amakaya muliro bapuswike kumaka ya lupanga balengerwe abamaka kufuma mukunaka bali abakosamu bulwi bate ntwire emiralo abana kashibapokerere abafwa babo mukubuka lelo bambi bali lopwelwe ukwesha okwakukumiwa na kabiri kukuchira ifi ifika kilo nechifungo kabiri kabiri bambi bali eshiwe sente kwa po paulwa abo bonse bakushimikwa bwino kuchitetekelo chabo kabiri aba bonse pakushimikwa bwino kuchitetekelo chabo tabapokerele ichalairwe pakutilesa amwene ife kabela ichintu chimo ichawamisha ukuti belengwa abapwirira kwabula ife eicho na ife pakuba amashingulukwa kwikumbi ilya kulefi tume abafule ichafi nachonse n'olubembo lwalambatira ife ukutila ife tobutuke n'omukosha olubiro lwabikirwa ife mukutonta amenso kuli Yesu erenganya kabiri kawaminisha wa kitetekelo Yesu uyo pamulandu wa kusekelera ukwabikirwe pantanshi yakwe ashipikishe kuchapindama tule nsoni no ukwikala kukulyo kwachipuna chabufumu chakwalisa Yesu mwepepo lyakwe atile tata ndei sangulula nemwine Yesu aishire sangulula kulukuta ena ngali upire lelo ena tachi chitile aishire sangululwa atile basangululeni tata akupitila muchine ichebo chenu echine nomba natukule icha kufinya chonse mwalikwata echipyu mwalikwata echintu chimo palwa imwe chimirengo kulanda iyo tamulingiro kulanda mwelesa tibikeni palya nomba tibikeni palya mwonenu mlilo wakuchipa ilo kuika nokuchifumyapo mwonenu kutemwa kwa kwalesa wakuchifumyapo mwoneni konso kulio kuitemwa kwa kale umusango mulandilamo kubaka shibenu umusango mulandilamo kubalume benu umusango mulandilamo kubera mupalamano benu umusango mwalandilemo pabantu mulukuta chibikeni pachipa ilo munoluchelo kabiri umulilo wa kwalesa olino kuika nokuchifumyapo ililine kabiri kutemwa kwa bulesa kulino kubirima muchifulo cha chena na mkwanto obulwele kubikeni pachipa ilo tose ni shukuru ubulipano dengeni muline omupashi upya dengeni muline amakaya kundapa mwoneni fyo lesa alinokuchita lesa alinokuchichita lunoluchelo chife uwamumulu wakontama muchinso chenu mukwimirina kobalya pachipa ilo leke nukusinamina kwenu kwikale palichira omo muli bena tata nomba iliyo bena shikulu tetimba chitile chilya balingire okuchichita bene takuli umuntu nangumo winga chitila bena bena balingire okuchichita beka lekeni mioyo ya monomba isose mwine mwelesa ichichipyu ndechibika pano pene shikolo takatale kutenda temulandu ifingesa nokuchitika nala chileka chiye kukufuma nomba na pantanshi ululimi lwandi ulolwangu kokutenda imbali nomwina uwalwambo shikolo ndelubika pano pene takatale kulusenda na kabiri sanguruleni ululimi lwandi shikolo lekeni ngumfeba malaika okulaisa ndyovyo Yesaya achitile iliyo asosere ndi uwakowere milomo akalanda kuliine kabiri malaika aliishire asendere neemano kabiri aile kuchipa ilo nokusende emisoliro ya muliro nokuibika pa milomo yakwe nokumusangulula lesa sanguruleni ulanda onse munoluchelo uyo ulanda ifyaluvana nokutanda olubuli chipereni shikolo amalwele yonse ayo ayakonteme muno muli chichikulwa abantu abalwala ukwishibwa kutila yena iwanayo Lensango mubumfi wenu. Desikeba ula muishi nalia kwa Yesu. Leke nififu memu muntu onse umurwele. Kabili leke no muntu onse usha sanguluka. Uyo ukwete ama tontonkanyo ayasha sanguluka. Ukukowela ulunkumbwa. Aba umenawa nakashi. Pano lesa yafumieni mulibena. Aba bonse pano aba lesha ukuleka fuaka. Notu wakumfwa utu wa musango utu unono. Notu mitebeto utu unono. Nefintu fiabu nkalwe. Lesa, sansa msheni mitima yabo. Nampashi wa mshiromu musango wa kutila fia fintu. Tateka kuwate, kabili wanakabili. Tateka kuwate, apa kuikara. Muli, aba isushi wanganshi nampashi wa mshiro. Ukufuma nomba, no kutualidira. Lesa, lengeni ululu kutaulu unono. Ichimpusa ichilepia. Ilengeni ukuma inchende ya mpashi wa mshiro. Lekeni ube umulilo ule yaka. Ukutila isonde linga piribu kila. Umbari no kumona ubukata kwa lesa. Lesa, tendekeni neli ibumba ili nono ili abantu. Ibumba ili amwanda umo pano. Munoru chelo, pele ni chishikulu. Sanguruleni umutima onse. Methodist onse. Baptist onse. Katolika onse. Presbyterian onse. Pentecost onse. Shikulu, chifumieni kufuma mumitima yabo. Kabilekeni vese. Kuli imwe ilelo, chipele ni tata.
I command them to you and commit them to you.
Ndeba pela kuri imwe, ndeba vika kuri imwe, muishi nalia kwa Yesu Kristu, kukusangulula kwa mioyo yabo, nokundapa kwa mibili yabo. Amen. Ndesungu kapachipa ilo, vushe namu shakitendo chenu, vushe mle umfa kwa tinachi kalaparia, gamle umfa nachi kalaparia, imwe mupingule, imwe mwevale pepa, ine nishi mikila, imwe mle pepa. Ushe ikisendo chenu na chifumapo palia munyina nkashi. Ushe mchine chine wachisha palia. Ngakuti mwachita imienu kwa kwenu soseni. Elesa nomba nde chisha pano. Ubupusano wandi na la chisha pano kwa chifa ilo. Inga palwa chena kumpela kwa chifa ilo kuno. Ukwa kulio kwa andina mayo. Ushe kuti wachisha palia. Ushe kuti washa chile ikisendo nchakale kuchileka palia. Tosa ee. Ishtetekelo chandi chilewe kesha kuli imwe. Mwari pakabari. Iyo tuleru imba chapa munomba. Na tumi nine pankasa Yesu nakatina nganshi uli wonse. Nomba umfukishe nomba. Uli wonse nomba. Peyana ngumo. Ye ukulonga na takulapwa. Bekwa ya imwe mkwante. Ubukatobu nono. Umuchinshi unono.
Nganyenda mumfimfi. Ya isama chushi. Ntungululwe.
Imfi vya kasuba, mkumyepo kuchula, detende kelelo, kuba uwenu. Mwina luimba, uo mupalamene na mkwe nomba, isale na menso yenu kabiri, katuluimbe pano panono, ili otule imia ama boko Yesu kulilesa.
Father over yonder. I've got a father over yonder.
Yesu mbuka nomba ni wanga wa kwete wa wishi mumpanga imbire kentumone okuko kwenu. Ni wanga wa kwete wanyina mumpanga imbire kentumone okuko kwenu. Ni wanga wa kwete kapususha mumpanga imbire kentumone okuko kwenu. Ndepo ya imwe mchite chintu chimo, nomba ili otule imba, lulia na kabiri, ndepo ya imwe mposha anye na umuntu umo, uimi nine mpepi na imwe nokusosa, munyina nkashi, mpepi lako kuchila, kakukumanya mumpanga imbi. Kuchichitakano fienga, mwapili kula chena, niwanga wale fwaya akukumana no mubie, niwanga wale fwaya akukumanya chila muntu muno, kulialubali ife mchine tule fwaya. Nomba, leke nifie tuposha anye muminwe, umono mbie, nokusosa, ndefwaya kukumanya munyina, ndefwaya kukumanya kurubali lumbi. Nomba, iyo tule imba ulu, ni mkwa atakapususha, kujalubali, chisuma. Ushechiri atachile mlenga imwa kumfa wino no busuma. Yesu ni kukawale. Lumba ni shiwe, lekeni mumutali wanomba, tukonta mikefie mitwe Yesu, kabili mwishina Yesu fewe nea wama, lekeni fie, tumulumba nye nama woko Yesu pamulu, kusosa, ndemutotela shikolo pakupusuta omweyo wandi ndemutotela shikolo pakunenga ukuba omutontolo ndemutotela shikolo pali vyonse ivyo mwachita ukuleta okupokololwa okusuma ukuleta ipusukilo ilyabupe ndemutotela shikolo tunepela imwe ichakuninika ichakutotela tulelumbanya imwe bantu imwe mwali wa manganshi imwe mulitananika uwa mumipokapoka kulutanda olwa luchelo salankwale wa Sharon fyonse muli fyonse imwe imwe tata umwana mupashi wa mushilo uyo wali uyo uli kabiri alino kwisa umukalamba alifa omega imwe muli ulya wa wamisha chinolo wa mutende umushila uwa ufyashi kwa Davidi imwe muli fyonse kabiri ifwe tule mutotela shikolo pali fyonse ifyo mwachita tule mutotela pachebo chenu pantu chena lubuto mushila Yesu owe tule pepa shikolo ukutila imwe mwalaleka ifwe twende mulubuto peleni chitata mwishina lya kwa Yesu amen. Chisuma, idio tuchili na tuika la pali miniti. Wala enda mulubuto. Mushilo, lekeni tuluimbe nomba. Tachinemirenga imwa kumfa wino imanga vale umfa wino imye nityo kwa kwenu nomba sose ni nde umfa wino nganshe mupashi wa mushilo na wamya fyonse muli imwe iyo nomba tulichinshi no kwenda mulubuto mwira umfira okuli konse kulubuto ni chinshi ichebo chenu enyali. Nomba, usheichi tachwe menganshi, kine mwenega kwa chifwe, jeti tuisale, umupashi wa mshilo, ukutu ikatishafye. Usheta mwene umfa mwene ulio msango, nde umfa fye kwa chiteti mpwishe, chine mweneka fye kwa chifye teti. To die for this Holy Ghost plan.
was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving hope. It keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of his disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Listen, there's souls under the altar. It's crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood. For this Holy Ghost gospel with its crimson flood just keeps dripping with blood. Hallelujah! It's dripping with blood.
Defwa ya kufumafia kuchintamba, amen. Owe, fyo chawama. Pamunina ne mapele omulopa, wabumi wabo. Kukama kwa mengi, ama kachite chintu chimochine. Mwisa kamana, jira isa kuchirangisho nombaline. Imwe narimo, muke ingira muatemwa, mukaya kunse. Bonse fye bale ya mpana nomba, muka bungwe kama chali chikabili bonse, bale ya mo. Pena bonse, bale bungana chapamo.
Who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its cleansing blood? It's dripping with blood. Yes, it's dripping. Oh, this Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of this gospel.
Mwende mkwa kwatu kusendwa kulifye pamulu walukuta. Owe chilene nga fye kumfa wino sana. Ime mbushonse shiripesa mba ya mulopa. Mamona umupashu wa mshiro wali temwa ichebo. Ichebo echo mpashu wa mshiro aliapo mamona. Owe mwe uleka no kuisa paka tikavantu. Ukusangurule membushavo. No kufumiapu wa malwele yavo. Ulafumiapu wa malanda yavo. Nomba ninji sushiwa. Ukwisu shwafye ngevyo ni ingaba. Ukunwa pamupashi. Ukute mwakulefu mamuti mawandi. Temulandu ifyo muntu onse ata lido kuchita. Na chelelwa. Omuruwani wenu wabipisha. Tena nachipwa. Uli onse umata la ukulanda. Temu wakusose chintu chili chonse. Nga ine chisu maine. Icho chonse nachia. Chonse nachisanguruwa nomba.
Die for the truth, this Holy Ghost.
ifyo yawe nshita ya wamisha ifyo ya wama.
What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. Oh, wonderful time for you. How wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be.
Marite Maulu, uri wonse tieni. Nde umfa kienge nshitanya kale ya kukuputuruwa ili mulukuta. Usheta mwle umfa, ukusangulua fiyo kwa kale. Ukumyamo isu manjitanya wa mayakale. Usheta mwle umfa wino, owe. Nde mulumbanya, nde mulumbanya, lumbanya mwana wampanga wa ipaiwe. Leke nturu imbe na mbachila muntu, mwaliru ishiba. Mwaliru ishiba isakono, unga filishe, ukulu, tunguru, la munya nevayo. Kabili mwebo nse chapa mwanomba, imieni fiyama maboko yenu. Kuimbeni pamona ini nomba. Nomba munoru chelo. Amen. Chawama, owe. Nomba leke nfimini nepankasa shesu chila muntu. Ndesu vila, mwene umfa wino. Ibukishenu kulonga na mubu shikuilelo. Nomba tulefwa ya tuimbe olu esu ulusuma. Ulu imbo olu wakale, olu wakusalanganina. Temwe shinaria kwa Yesu. Uwa pankasa shakwe. Alimfumu ya shamfumu. Tumutotele wonse. Chisuma, chila muntu nomba chapa mochisuma. Ulu chelo lwa wama. Ifyo ili inshita ya wama. Katukonta mikemi kwa Yesu paka shita fye nomba. Chila muntu aloye keshe okutonta fye kuri Kristo nomba. kapususha wenu mumutalalirwa ndefwe imwe mumupere kutotera na malumbo sose ni shikuru nde mutotera nganshi imwe pakusangurula umweyo wandi nde totera imwe pali pyonse pilya ivyo imwe mwanchitira leke no mupashi wenu ube paline mukasuba konse shikuru tunguruleni nsonteleleni paleni lesa pele yali amapalo kuli imwe epepo lyandi nomba iliyo tuleko ntamika mito Yesu munyane vairo tusalanganye mwishi wili epepo.